Puis après, tu dragues un petit, les appels la fête sur le sport, mais. Eye ngikule no fingu tune fili miele akupa chembe mi akpe eye mi no pure maunya kpoklo nti nusi wa kemia la meno akupa chembe mana watu akpo maunya na mikata ye ngela makore jile fieme keke eva me beme cheji o mako nti si akple tien la sia be ma wi eye ta enye asifula nyu de nto eye ale afimia wo aje sku komen so son la komela meklo ne bena de ko mia wo sku horeka abe de mie so bole afisia ndi sia wo ene ye wanye sku hore kako afi ma wo asiala maji be ma wo gofa de de suyade me kho mie kho amiade wo si oto new york va be wo bati afisia le miagbo me bube nye kle amia wo mie to kupo o na vi kutu ne vie le klo be fifi la ko ye fo nu to nu siang sa si va ye me nye sebe wo le wo fo kete ke la le to e ye do fia wo fo kete ke la me yida kpo amia wo da ke e wo abe wo nye amesi wo jelo no kristo to nyu wo e ye wo le ama da ke wo si be mie dume to de se de ene e ye no vi kutu wo pa kle mia dome ame eve alo eton nye le takpege be mia kpora be de wo le be mia fleke teke ye ye na wo maha eye wo nye ame si wo vivye ye wo globe wo dedye nonoga si jom wo le de etala nwa basese na wo eye wo tasi dedye nonoga la chochok kake aleke ha ajola tu dedye nonoga la alo eye wo kwa wo fe dedye nonoga kena wo fe keteka la esi do wo hiya gate mwana wa kwa keteke bubu mesusube wo nye nenema doragbe alo bradagbe alo nanenema alo bradagbe mekwe sebe ye eye ale miye jibe be miya mami wo fe nuka kakli wo be miya wonu de siya de si miya tengwa wo be miya kpede wo be miya na wanya be miye nye no vingutu wo kle no vingyo nwo le kristo yesu me eye be miye siya ve vede miya ne wo nu eye me susu be ame de siya de ajibe ya sele ye mene nema be miya wo kpede ngu vyade na wo le eye siya me siya me nye numa mena mpo Mesusube ni mo onjo jopo le nye agbe me o. Ke ma de asino vi mtu ne vire na we. Eya akho akuna wo vie alo. Menye nene ma wa. Esokbe akpena wo no vi mtu ben. Ame de siya deko nuka. Nu vi so e de siya deko si na tengwa to de me na wo. Me kade jipe wakpo nje jele ng. No vi mtu ne vire fa fi. Ni menye ale si wo wone o. Wola weko ale si nesusui.
Thank you, Brother Branham, and I enjoy doing something this way because it is this that helps us to be more Christ-like and spiritual. Sometimes people say, I want you to pray for me that I'll be a better Christian. Well, I've already prayed for you, and I'm going to show you how to be one. Amen. That's the way to do it. And open up your bowels of compassion. And I also know that Brother Elliot, he doesn't ask for sympathy because of it, but he is a crippled man. And has been out of work. So we'll just this morning open up our hearts and help these folk out. I believe here's the offering plates here, yes. Heavenly Father, this morning we look to Thee as we receive this, considering ourselves, how Thou hast blessed all of us and bestowed upon us of these material goods such as are needed for our benefit and welfare. To Thee we this morning offer this which we extend as a little portion of our compassion. Great is Thy compassion.
Keke afeto mi ekpo ngjejele ngu ne domototro suede atengwa no mi asi.
As Thou hast had so much compassion for us. Here are these beloved ones that are among us, God, and we this morning pray that Thou will now bless us as we open up our hearts. And you take them, do as Thou wouldst see best by Thy Spirit.
Le Yesu fun come ple de emata. Amen. Amen. Nasu sube doma hien si memia noe ma wom la siya anamon kwa kofi yade mbe matia nane si mouti ma founu le. Mouti siya le tanya kukwa wukle nane si wome ngulonde pepa kakeji la me. Mesu sube ma wunya glon la wukata wu wana nenema. Aleke nga mesia wufenko. Azon a mesi wufenke teke la fya. Elliot. E novi ngutu wukle novi ngonu Elliot kle wovi ngutu la lekwa mengdi siya. Ne woli la de walombe wato. Ak globe e sukube wak globe miye ta akwe na mide na ame wu. Mukangutie, esia sobe, enyadele asiwa edibe ya gbulwa, novingu tu Elliot, alo novingu nu Elliot, eyena amewa. Mauna ira u, novingu tu Elliot, esia nyonguto, akpena u, mauna noa yikli mi. Wokle novinyo nu Elliot kwakle mia vingu tula. Amasia oto New York. Imenya be ova afisia u. Wokle be khoyo okwale amakoko tokwe me alo be metu gudade yuta. Alo nanene nama gade me vayi. Nimenya wota ambasere si nyekli omi edogo eto si vayi la o. Eye mekpo wobe na wonye Kristo tofatu u. Amenyu wongu to. Eye wono New York le. Wuson to sisi bali la pe jibele afiade. Eye de o hito nyafuka alo nane jila. Wokokbe da sila. Jise, eye, wajira wofenu wo, mefuva kube, wato wofe akpeple game adu anina Kristo. Ke, mye jibe mianye bena, esi enge miafe, poplofian, novi ngutu kule, novi ngonu Elliot. Bena, mia wohan mye nge, jefe di lao, moza lao kule amegiro mye nge, lekeke siyame, mye le tuare jim, sife tula kule wola nge mau. Eye, ne jokbe vonga jemi aji le nusia wome la, to abosam site kwa be, ato joa fia mye ye, yako ngonjina mila, mia wo mye likli mia la fade ala fajibe nya chitre de mbe na mimi le nusi anu simi atengwa wo atokpe de mia nguti la me be mia katura fo oji ake afoti tre la peto yesu fo nkomme adezon ayingo miga miga ti anyi jefe o bede amejojo fo fpepe o sokoke amau de ne to wo katame ke eya ta mie mie nya be nye le mokpom na nusi a ube wa jota ke ke mie ganya ha be na mie kwa mona mia de la mesi nye jidula glo Nyele, eya amesi de amila me. Azon, ekbele abe nkeke blibola kata ene, ke ntisi amenota me boom le afisi amesusube, deko mafia nu le kosira suku fe suku home. Sibe, awe wanye kosira suku fe suku home disia. Eye fiensi ale gadrekle afamela, medibe, ne ensi anye ma ufe lolonu la, be marenye, nye feye ye fe gweta sila ve, esi, wanye be kosira kwe vayi, alo, kosira kwe zame la, Mehenye Christmas fek bedasi la ve huhu ta. Ke ekbezan me la mehenye fe ye ye fek bedasi la ve le. Ga adrekle a famene a peto la no. Novingu tu nevi la na ye fe ye ye fek bedasi la. E ye mekon novingu tu streka le afisya da kle novingu tu Collins. Ple o, osofu bubu siwe le miyakbo. Ple novingu tu Palma. Sili kle miye le jakbe afye to Georgia. Ple ple ame vuhu vuhu le miyakbo. Uwenye osofu bubu. Mia doto wo ekbezame. Eye me yon novingu tu nevye le eto si vayi. Eye denan esye wadone jinye lakta. Esye wanyebe esye anye feye ye. Eye wakanye nkekek banto abe kosrak banto la. Muka mtie manyebe le fye esya. De etepebe miya duazan. Ano apadoma ano. Nu womo abe alesye ame mamle wo wana le kikya meyene la. Minna miya koko minyon le zatife mikuya. Mikuya. Asubo apeto. Novingu tu nevye le lode enjibe na. Ye bube anye nusi ya je tututu. Ke zasiya mene ya peto lola, miya wako minyo le zaga yove, eye miya jefe ye ye kome. Menye ano apatomo ano yigim, nusi ha sobene ame wotibe ye wawonenema. Yake mina miya wewa nye nuko kwekle, nudofu yitowu, eye mina miya tere esi angu le nutepe wawo na Kristo, pe nono meme. Ato nusi katan le miya sila ana, eye, Mia de ajogbe. Menye be, mia fwa haye ye alo nane nene matogbe o. Ajepe ye la gomela. Mie konuma fume vio jise o. Deko e fwa akbale lafe a haye ye bebe. Naga fwi badale nkebe. Eya ta, mina mia tro mia fe akbeni. Eye mia fwa kominyo le zansi ya me. Le gawye ve. Eye me kwese be, ye nye zibwento si me dun kwi be. Me wek boto, esi me me zu o sofu. Uwo, edun kwi jia novingu tu nevye. Ke, enye nu ye yade na mi aso. Eye, menye nu si bobe na Eye ye na vali atokbe o minyay. Eye ta deko deko. U wadode jinyay eye me susube enye nane si a wadode ameji. Eke me bube e kulula. Esi elanye si mamleto si mafunu kule mikata anto fifia vana e yade sinu. Esi e, nye lege gemre fe ye ye la me. La, me lege gemre apeto la fe to me. Le akbili ame le egudu. Na jo le kosira si bona me lofu. Alo kosira si akule rofe nkeke gbanto ji. Aye Phoenix kena takwekwe wi aton wi ati ade wo trade nu ato balila kata me aye afode sanie slop ple scott ledin bakle to balisi o kata fukla afi ma kata khila me aye le esia magbela kristo to asita la ufeta kwekwe gala wunu de afi ma esie enye nkeke aton feta kwekwe gansile takwekwe sia o kata fe nu o popo be magloma mu yana koma hatso nko kata le ufe khame o to metode sia de me ato mariko pa balisi le Phoenix la pe tu gamel nu to la kata me vai eye wole gome chemlen keke bia to ya chi eya ta ma jole afisi an keke ware wo don gole alebe do hi ma to te apo khonye no fingu tu mo kle wo do ma amagede wo da ne me yina afima gabula sno janale to je mo wo chi blen bu bu ke ma temu aba to de gamaji eye amagbela mi ya do ma amagede wo nye osofo ke no fingu tu roy brothers ne ele afisi an ji siala Etie eye ele atakwekwe awo de dodo me ne woyo atakwekwe awo eye le Christmas fe mokeke me enyo etie jila mengro na nye yife wo dadina fe sigbona la gake le fe siyame de odo uto ela mesele menye be nyima wone nema o mesele menye be mayada watakwekwe de ka eye le ema megwe la magayide afisi wakulom do te le takwekwe bubu me la eye ema yi eye to takwekwe evel ya mame afisi wunye la deko mayi alesie wole kloyem eye miele mokpokpo me azona na nebe wa jole fesiame eye mutagade wo le fafam namle eye yi mamle siawo me ni tong dila gantoare gava eye wokata le fafiam kete abede nu gade sokbe na jojo eye ta de komele ndom de engu wo to meto ade wo la nyemese wo me ngto hawo eye ngutegawo la nye sena wome do wodina solido to so eye yade wo yila wome me konana mi tututu o gake nye nyabena wo nye nyatepe ale keke ha ekema ova fana me mengulo utadi eye ale me khosebe odebe fe ha be alo ejebe wawe bena akameti nu jikola okla akameti subola o afufu akpetale agbado ame afi pepede du etofien gadren aso mina magade gbefe ake alebe ne subola o afika ke wolela ne wole khoka mi ame ha watengwa sile microphone sueto me bena eto fienga adrela wokatantim plola wokatantim plola akameti subola o kle akameti miji bola o wo glo nam fifi labe wo le takpege etofien ke no bi ngutu ne vie le tipe ya ko ye pe akameti subola o afunu na wo e ye nu tipala o ado pepe le wo fe gamele dodonu ke e ya ta wa fofu a wo takpepe etofien
This morning, before we
Azong this year, after me at the Yalangula, Azong, oh, Niganamia Chichi, my deal, and Anakin, oh, Ekbela, Nikakalakatan Yato, Ayes, a Siame, Pacle, Etosibona, ha, Minabe, Miaho, Yapo, Eye, Miade, Ablatun, Saoji, oh, Elema farm, Minabe, the Diate, Amaumu, Alonua, Chikonao, Eye, Alo, the Wajiba, Yua, Yafeme, Mine, Kenaufe. A diabla. A dung dong dudu. E was wrong to ole. Nusia la lam. Nukanti. Ekem. Ema ma sobe. Mi dogoza le dudu zizime. Eye, 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 ne mi. Ame wamina wo miyajibe miyati anila. E sobe. E mi me. Mi me le doge. To azon o. Ke yata. Deko miya kho miya fe eyi. Eye susuma te ayema susube. Le esi atefe be ma bloma u nyaka fufu eton. Alo ene la. Ma kho ka fufu enyi. Alo e wukrua anon fa fiaji. Nyele kpoma. Ama ma wakata to George akle Alabama la una makpodo kinye ga ale gbegbe yin to same mo khosebe meno keke le dowo fola kha eye amesiame jo ne be biliku eye woglobe no vien to west play ameke me o wonye khono do fi wa mewu ni melo wokpom le afisia o gake mabugo le afisia o yo ke globe enye o de no vien to granam le kosira suku wo ge le kosira gbendia ke vuvono wo gom le Louisville nyajo cho wo de pe be ti pe khemo gan o kata le yi pe gbogbo me eye mo wuji didi dili dongbe enye o atenwa no bobo e globe ele afima yige ebe Atengwanyo no vingutu Neville. Alo, eya, de kale wo me e gblo be enyo bobo ma nyu nto ye mi gbona esi wo le moji to keke albama le mosi odidi chi eye nye nye meje be kholo ma otogbe na no asinye wo azo eye nye nye tefe nye nye meje be kholo ma otogbe na no asinye wo nana wo nye kude enuti eye ta me chi na ale si ma de kwa ta kwe esi me nya be ya me wo le asinye si wo kogbe da si la jise eye eye wo ava eye eye wo lo eye me me tina da be amuna lo esi me menye nchu bi suela ami ade keme lo anye nya go o ami ade keme kpo am de keme o mno official indiana wo chim le kentuki eye ta me su devis yo no official pe chakiti le mi ape po memela nchu fia wo kata kulila wo yo na ta ma fe no a hakle nu de siade ne gbe nye ko eye menye menye amesi wo tofu gbele fu mi ame wo tofu gbele suku eye le dome la menye amesi wo tofu gbe
I was an offcast.
Eye le afisi afisi me yila otom fugbe. Kem le bala me vakbo amiare si luam vava. Yesu. Ke eya globe manna wo fofo kle data wo novingutu wo novinyonu wo kle kholo wo. Eye nu wo mo yala nge ale si efe ametakpopo nu nyatola le ale si wo to wa nu we le eto wo me. Ewo abe seselame wo nukwade. Kude lolo mangu, menye sisalame o, kebo ngu tidodoe. Eye ne mekpo ame otome, esi me woyombe manye fesupola la, ne mekpo ame otome kekpo nufo, wole tatam leke gemde eme la, ekema deko, mefufu ne da, vaya vaya le afima kle nu sikata le menye la. Mikuya, bema vuvi fukwe. Eye emajena abe nu sisesan le alesi nye mekpo anuwe langunti, cho, be maglone nemnu, keke ha, le agunu le meme kela lono vava to le sisim le nama iguya lono vava to azone vi won to bi sui alo vi won yono vi sui le tefem le mododo chi afisi wo le yim le evo enya be da to kuya lo jiti wo la vo le foke azone e globe luka mti papa me ti be na no mwaji le afisi a o de na globe wa yira wo ji sui la sui to iji kuna no tefem le mododo ajia e ma menye vi fofu nu o menye de na tro de vi sui la pem a fuginu ne a blude eta toke alon bubu de sia de be na dida le mododo aje ele do ki wuge e sia le tepe enyu ne na ma bo le be mi awo kple nyanyu la ele be mi afufu nu atukui eye mi aje agbagba wo de sia de be mi atemu ale amowo a jode flime azo me bubu a mese mese nu ma gomene na ma makade de jipe gbedeka le afisiane nu va wunu kanfo eye wo de mu chokola de le mi afe mola nya va se egomele mai na vi utu we nye bibla nyu ma se wo kle no vi nyonu we mi nam a be christmas pon na nala aba nye nu nyu ya de ngu tobe manglo nye je sitete wo de me to ube manglo wo de agbale a be esia eneme ne mon popo so asinye be ma fuile moji nyeme ti na be manglo nu ela be na nyeme ten ko na nyu to nye ni manglo dia je si o ke ele ke ame bubu to la ba don me glo na wo be asinu nu ngonglo je si wo le nyu to asinye eye ele be nyen to ma lenku de enu be ma ponu si glomele eye ma manawa fu na mgbedeka enye bibla de si wa tenu ade pa wule eme esi na tenu ade abe le afisia ene nuka kle vele asinye le afisia kena ntisia de pe eve si mi be ma kle nu le eye le bibla si asi wona mela na tenu ade le eme aleke eye na tenu ato pepa de ka le mose gbanto me de ka le nyade de fiame afie de sia de ko ato ba kle vela acha eye na tenu akle ngu de nune nema mikuya eye te fesu ya dele efe mekbe le afisi ya nye pepa fuflu siye na tengu afu ake de ngonglo kukwisi wo ne ngonglo kude gweda si manguti mle nuwo
so
enyong to ya ta mbube akbe de ngunye madelu fonke de na kristo ma wuna yira miya dumeto de sede mejibe magaglo esi akude christmas nana jia nye si mketa miye namu languti hamala namu kutu ye ye oh alegwebe mekbo mjejele enwe ekema mekpo kutu yeye vena Christmas. Novi nye ngutu, hameswe sile Macon, Georgia, le gama dala, novi ngutu Palma, do kutu yeye de kadem, eye, akadwa ha nam kutu yeye de ka, eye nungi bubu gede woha unam. Le Christmas nana wo le gagome, usye ajona nana towo fe ape, aloji aglo nambe, ne enye Christmas nana ye, eye unglo de jibe Christmas nana alo, jibe zanu nana la, usyanula, atengwa kwefa. Ne menye nene mwola ekema, elebe, ma e yide do ame musike sogbe eye kakare jitwe la meta apena mi to meto de sade de kareka ni plus ronge ple de fia osia ni kata mi de mi afe akweta dana amede sade mi to meto de sade enyonto achro mi be mi ohan mi ahe nuna na da yina mi to meto de sade afi ya ke de kometele e ma woge o mi ai de ko na mi to nyenye matengwa wo osia o achro mbe ma we ya ke de ko nyenye matengwi o makareji be miese egome eye menya be nene mano vinye mtu vefi si wono anyide ya fisi ya hape seselela men le deko nye senabe ama ulu amia le bebe mye kwa ngujeje le wongu aso mina mya bobo mya pe tao kena kwe dududa eye mya no kwe soso me be mya jengdi si afe kwe da sila gome nye vama ukwe kwe la fe nkume aso le ndododu le eya mavovo me mie vale afeto yesu nkome esi mie nyabe mi ma tengu afa ku aglobe azo fufu esi enye William Branham alo orman nevye alo amaka ke mie nye la o wato mi fugbe kabangto kake kakareji le mie sibe eglobe ne mie bia nane fufu la le nye nkome la wadami. Eye ta nye mesisi kpobe ne mesa nye nkola. Matengwa kona neketo ekbo o. Keke menyabe ne mesa yengto fia fe nkola. Eke ma makonu si biam melela. Ela bena eya ngu medongdo. Eya me miele akbele. Ekbo miyafe nyenyele. Eye nye nye akbedala undi si amawude. Usia nusie ya manyena milata. Eye ema enye miyafe akbe.
A thank you for this little church.
Mene akpedamna wode gameso esieta de feplola
ple de fe nuchipolau
ple subolau amedia ukata hanta.
I'm grateful for the Holy Spirit that watches over them.
Eye meda akpede gbogboko esi joawo mulata na gbogboko gama na no wongo akplo wole mo si eya dibe watulaji nye lenu len babla wumme
ukwa kle
yeye asinya eye le niki afe adbeno yilame ple alesi ne dolele fu amyadele amekokwe udumala hamela katafu wafu ple chide kake tuwa glina mau eye udwa ufe kukufufu ngu
each one of them
the siade ya be Kristo pe ngutin la ngutin wo do meto de ka enela tia ngutona adugbera ye mawusene hedu agwedudura ngu ofo neva me be ga mesosia la lolo fe kana bla wo de wo no ngu ale gbegbe ye de gbogbo ku
ngu until it will become like one of those
vasere si wasu abe ame mawu do meto de ka ene ale maso maso ade ke maga nomia dume le pesi gbona lame o.
May there be just such godly love.
Na be ma umelolo nano anyi. Eye ameseme nano zozom le Kristo fwe mola jiva sere esi. Mozo la gede si wongu dedi. Ate le mwa jila na va ahakbo dede.
May it be said that when you enter the
na be wakulo bena. Ne edo kose siape akbo umela. Bena ma ufe anyi nono. Akpe wo ple wezon vivi ade. De dolelele ra le mi adome. Afeto. Ke miye da akpe be dole miye pe jiwo wumbe miye se wonya. De do wame ma miye pe jiwo me da na wo. Afeto. Abe alesi David glo ene tabena. Alesi si feve me funade tovu ongula. Nene mati kole nye lufo wumde nguo. Esi wono zi swe muti bum. Zino. Abe alesi miya wumye yone egbe.
Wena
negbe vuo de abi engu. Eye vule kokomle engu. Ele efe akbe la buge. Eye, wole nebe wapoti nenye be akpomona akbetichi. Ne enye akpoti kula, epe akbe gakpongu seye ye. Nabe tiko wame matokbe na wumi.
Apeto,
be miyako Kristo esime miele akbe. Ele be miyako Kristo ne anye be miyazu hamema si biyam miele la. Nenye be miyano akbe ma si tim miele be miyano la. Ele be miyako Kristo.
Now as we open thy words this morning to find
Azon mi le wonya fumu ndisia be mi akpo akofafa kple atrakpe si atemi de ngu opiewu mele be domda fofo bena gbogbokoku na vunya lana mi bena mi wola apeto abe wosubola wo enela wa bla akpana mi nwe wu be mi akpe akofa yeyela la bena mi bie le Yesu Kristo nkome. Amen.
Now, thinking this morning that on the basis
Azo,
of being
si
new
boom,
year,
tisia, bena, le, gomododo, si ajibe,
I thought it would be good, maybe,
to list our new year's message until time. Agagbov, vasede, fieme.
Go back here in some Sunday school scripture.
I take a text to Eye matia nuke kle ade si mu mafonu le kna eye de le tanya ve vieto wo do motor ka si menya le bible melam
It's a doctrine that our Lord
si mi apeto de befagba
mfa fia
gba to si yesu de befa eye mesusu be anye nu ya de be macho wo bia fe mfa fia gba to le fia me azone kwa mfana mi atume amesiamela niko asilechi Ewa be gafa akpa vie, mesusube, mele enko semele kwenye afi dok, afi desia desi nelela, nyotomene, natro jutu nanula de jivie, elabena mele enko semele kwenye afi wole to wom, nyebe le godobe, nyatukore keke le afima, vevye to, nyatometo si osi, de viole.
Now, let us turn in our Bibles this morning.
Azon minamia fumia pe bibla wo ndi sia de
Efeso
to me Efeso to tanelia
and let's begin reading at the 11th
eye mia je kekleto wi de kelia ji Efeso to tanelia fe kupi wi de kelia eye emegbe mia gide so afimala ayide Johannes eton to kupi gba yiwe ve
eye
mi kletepe eve le ngongla lame azonye le efeso to tanelia eye kuku wi de kalia fem ato je gome
and he gave some
eye eya ha do amiade wo wonye apostolo eye amiade wo ha nye nye glondila wo amiade wo ha nye 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 glola wo eye amiade wo nye glola wo ple nufiala wo
for the perfecting of the saints For the working of the ministry,
for the edifying
of the body of Christ, till we all come into unity of the faith,
now
the knowledge of the Son of God, unto the perfect, a perfect man, unto the measure of the stature,
of the fullness of Christ.
That we henceforth be no more children.
Benemia ganye de vie. Si on fa fiape, yasia yafuna yina gafuna bona.
Eye,
wunyamawoto, amewo, pe beble lame, to, adangfon, sinu salame. Le,
mutata fa fiape,
ame beble mola, nu o.
But speaking the truth in love.
Ke bongula nyanye ankore to le lonome ye le nusia nu memia ti de alike de Christo singe talame en la bena e ya me woto ngutin la bibu la kata pe e ye wo ble de ke e ye wo to funu de pe wo kata pe 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 de wo no mu me le ngutinu sia ngutinu fe to wo si wo manela nu
making increase of the body unto the edifying
e wo ngutin la la
itself in love.
Tutu le lolome.
Now, I read that so that you can see something study on every at home. Now, I read my text from
Azon, John 3,
very familiar scripture.
Ngongulade si amesiame nyanyui.
Ke amiade si tofari si to domelali. Enkwe nge Nicodemo.
Eye wunye yura to ufe amega.
The same came to Jesus by night. And said unto him, Rabbi,
Amesiava Yesu Paul Same,
Eye
Uklonebana, Rabbi, Mienyabana Nufiala Nengeto Mau Bova, Elabana Miarekema Tengua Wajesis, O Newana O, Ne Menge Mau Likli O.
Jesus
answered and said unto him,
Yesu hoji eye wo bena va 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 mele glom na wo bena ne o meji ameto difo ola ma tenwa po ma ufyarufola akpo
Nicodemus
glo ne bena alekela wo wachi amesi ku amagama ha de wa tenwa yi de tata fe domesi avelia be wa gajia
Jesus answering
Yesu dongu,
dongu
bena, vavan, vavan, mele, glomna wo bena, ne wo meji ame toti, ble gbogbo ma ola, ma tenwa yide ma ufya rufela me o.
Nusi wo jito
ngu tila me la, ngu tila la wo nye, iye nusi wo jito, gbogbo me la, gbogbo wo nye, mega wo mo yana wo be, me glo na wo bena, elebe wa gbogbo wo gaji o. Yala le fofo mu afisike wo lona. Eye, nese efekbe, ke matengwa nye afisi woto alo tepensi woyina o. Nene make nye amese amese wojito bokbo lame. Nikodome globena, dongu glone bena, aleke esya wa atengwa vame maha.
Jesus answered and said unto him, art thou a man?
Yesu dongu glone bena, Israel fe nufiala nenge, eye menyanu siya wo maha. Vava vava mele glom na wobena mie fuanu le nusi mie nyala nguti eye mie dia da sele nusi mie kpola nguti eye mie khona mie afe da se didi la o ne me glom nyi gbanji nu nguti nyana mi eye mie khwese wola ale kela wo mie kho ase ne me glom ti fo nu nguti nyana mi ma ha
God bless his word
azon Mauna ira efe nyala.
Eye
medive mato tanya siyangdi siyakure Yesu fe nufafiak banton uti.
The first doctrine of Jesus was you must be born.
Yesu fe nufafiak banton enye. Elebe wa gugwa wugaji. Eye enye fe nufafiak banton. Azon le kosira suku efe nonome. Elebe enye magloma unya awo nye gbeme. Nafla nafien siya o.
I have thought
Me susu le nye chime bena, enye nane si wabe, nusi fe gome sese sesan ene, eye le ame ugbola.
Nye
sena ufu anuto engu gasia game, eye me susu be nyo be ntisia, nenye be nye jrutanya si ameku, anabe eme nako. Ke eye enye gome jeje bantola, elebe wagugwa ugaji. Ke enye nane si de tongto. Kenye
mye kwa bena
ame gede woto gome dede vovovo ni.
Kule
la hame wokata glona be elebe wagugwa ugaji.
Keke
ame resia de to ufe ufe gome dede vovovo ni.
Nusi
enye be wagugwa ame gaji. Matengwa yi metodiste hame ame ndisia waglobe nye kwa sebe elebe wagugwa ugaji. Alake myede siya gome yi. Ma yide baptiste ha miyame. Eye, nye khosebe lebe wagugwa ugaji. Alake myede siya gome yi. Eye, ma yi hamede siya de me. Eye, miya kbobona, ne miya yide koma hato nko alafa asheke ya ufe game vuvuvu wa umela. Miya kbo gome dede vuvuvu alafa asheke. Eye ata, esi miya kbobona gome dede vuvuvu wa lifun la.
A Bible doctrine there
Evo wonye Bible pen fafiala elebe nyatepela na no afiade eye eliha
So Now remember
eyata ason midon kujibena meglobena ejebe wa gugwa ugaji o
ke bom
elena wobe
Now we as
ason miawo abe English gbe to lawo ene la nyese nusi enye nyagbe elebe fe gome dede
eye enye
be ele kodobe ele na wo be na we kokoko
nikuya
enye jisizi
not you ought to you be better
menye ejebe o anyona wo ube na we o
gake
ele be wa gbugbo wo gachi
o ne de mi atenwa ato nyagbe mangjisia
eye mi akaka eme
nusi
enye efe gome dede la ale si mele bobo kura kong o Ke emekbe nenye be eleve vie, hekbe alebekbe la.
Bena
mele bobo ekura kumbe, wa yi difo fiyaru feme.
Along
tonha, akpoy,
basere
si wakubwa ugaji o.
Eye
gome dede vovovo, li fun kure nyakbe languti,
wakubwa ugaji. We ought to seek it out with all of our heart.
anyo be mia jure me akpo kple mia fe chi kata be mia kpo efe gome dede.
There's not a person in here that wants to go to torment.
Ami ade keme le kwame le afisia si adibe ya yifu wa meme o. Ami ade keme li o. Eye menye de mye kuwa vwa gbadrofe ala fao le tikpe mo oji. Kezana mia fe nusi ngu mia no agbedo. Mia fe ga. Bene mia baka mia me le afiko bena ha. Mia blobe. Anna asikle ame oku. Tokwabe mia lona esia wawo ha. Eye kubena mia doto klola. Ble nyanguto kakle osofu mamleo wa gloma unya nyatengu awo emaya le afide sia de simiel nona lolawo ha osofu ha le tututu abe miawoke ene Kristo posubolawo yakena ne remiva afisia eye va te pesi le tohi esia tala enye dada sinami lolawo be nyakpo ekpo bena wanyi la hasia nye
Because God Almighty will require your blood at our hands.
En la bena ma un sekata to abia mia fe fule mia fe asiwo me. Le von drogbe mia do nyangu de mia ta.
So seeing this great, tremendous.
Eya ta ne mia kpo nyanu no no kan kriakosi asi oto do mia jila.
And God has given us mawuna
amawumi siwo vana dua tomi ekema elebe mia wo mia fe yo nguto atradi ano mia fe lufo wo ngutom eye ngba to swe adesi mia kobe wa titre si emele te peula enge mia fe to da sibe mia va amemagbo
because we are shepherds watching that sheep
Ella benamienge aleklo lawo le alemangu chom.
Eye
ne makpo alemawo le be ade dumsi awila. Anyo ube manye dale ekbo.
Ate gbela dale ekbo.
Alebe matengu ado ekbo o. Ella bena elava wu alela. Eye wonyak be adele torofen towo me sike la atengu adu. Oyone be loko wi. Nyemenyane amiade se enkokbo lo amiade ke o loko wi eh so atengu adui ke magatengu wona na kekli o ke ko watros wa glanjela matengu abla sokpane o eye matengu awona na kekli o wo yo nebe loko wi elebe na te wol wo la oda to gbagbo ne awor so ne ne mabe wadu nane ne so bong nengebe adunane si akple de no no mamela ayide aglajeje patama mela
cho
so do la ta hen tong tong na yebe na de asile wo song tibe wadu loko wi be e fia bena me to de kelema o e ye pro lava fan la
A real
Christ
of us
will have a fan.
Will be a poor Azu example of Christ to see the sheep
alela.
Eat something that's going to drive him away. Or make him an outlaw or a
rock.
A breaker of his word, a breaker of his commandments.
Efe nga jidala, efe se dede o jidala. Melebe mia wene na mau. Elebe mia lenkude esiangu vavye.
So this great doctrine of
Ekema
Jesus.
Ekema Yesu fafia gansia.
Nye
esi wonglode afisia le miankume.
Le
gibla mebe. Elebe wagubo wogaji.
There is so many different versions
Goma
of it.
Gomase segede wole engu vovovo. Abe alesi megule dongo ene. Vu mesusu ngudisi abe. Le amagbogbo si wole biayem. Nous y comme des déclairs, allez si wa tengu awo azu Christo to va va la. Monsieur si ne nous m'abena de wohi de ko miya tere nya tanya lang atoe emana ko allez si nous m'anya be matoe anami. Eye ma yile ma unya koko fe nonome o a yile ko sira suku fe nfa fia fe nonome me.
Alebe
amouna segbeda sila gome.
Now many interpretations of the
azo. Comme de gede lina gbogbo gaji
and now I'm saying
ke azo malaysia glome ye menya be wole lem de nya fukaji
and I want to say
ye medibe ma glonya siana klola siyo do hi atengwa va khonya fukasia me bube to vovo vieto alesi amen no dodunu la siane gbo mefiane eye mekwese eye mekwese be matengu atongonglo sogbo adokpeji
that you're born of the spirit and then
bena wati woto gbogbo me emegbe wato gbogbo kokwe anyrowo denguti la lame
now many of them teach that just
azon odometo gede ofiana be ne amenyava eye ofianya jesi le bubo okola abenu abenu von wala ene bena yedibe ya ho kristo abe yefe de la toche ene la bena ema enge jiji yeye amegede ukone se nabe ngongino letime yenge jiji yeye la eye wadumetu wade ukone se nabena wo wojina ameletime esime wo ngurede time eye gomese se sokbole engutifun wadumetu gede wo Do hone senabre ne kuhle kreduale ke khohamia de pen fafia jisela alonde jiko aglobena me khohama kokula pe ale ple ale jise eye eye me khoma uji sepe enye amepe de la klebu bwao eye to egbia ji yinala me mesuha mesia meto eye mate hakle kristo o khosebe emaenye bugogaji
and although the creed that they recite
Eye to gbobe credo si wo klena.
Ye mo ko sebe mi a
te wa hinya de enu o.
Some of them are pure and holy.
De wo lowo do me ta hele ko kwe.
De wo
lowo do me. To ngonglo la me fa fa.
Ya ke o me zango ngwa.
Le te fe si jene tututu o.
And even applying the scripture
Eye gohane ngonglo awo zaha.
Me kwe
sebe jijie ye nye nane si kogbo numa ngusan.
Even though how well you might mean it.
Tokbobe ale si miyate mwa de eme nguye ha.
Me kwe sebe ngusi jijie ye nye la.
Nye nane si kogbo miyafe tamarodo nguye wo.
And your thoughts.
Ble susu wo. Tama susu wo ta.
It's beyond that.
Ekbo esi atasan.
I do not want to say this for a to be
nyemedibe maglonu siade usubobota o
eye
nyemetuvode duduwa hafe hame adekeu
but a lot of it reminds me
ope akpaganto adonku don nku nku yuda toade jinam
musuade
enye akache kaka
and I do not believe that jokes
eye nyemekwesebe waka akache matogbele nyaglok TGO.
No place for a joke.
Ke pesia melina akache kaka o. Ke esiata bena mato nyagboglo siave. Silenge tamasusu mela. Mengede akache kaka tae o. Ke bumbe mafia nyagboglo adele musi metibe magblon muti la tae.
That a Catholic
Bena katoliko fada ade yi afeme gbedeka. Kakle Enye firagbe.
Bakle
amiade singe jimetrola ye yeva katoliko hamiame.
And the Catholic convert had baked a ham.
Eye jimetrola va katoliko hamiame la mehala.
Eye
woglobe fada taflache.
Remember
emegbe afi nyesusu va nyo be egbe enye firagbe.
But I believe that according to our great Doctrine of the church.
Ya ke me kwe sebe le miyafe ha me pe mfafia gala nula.
I was a Jew.
Bena, tan, esi menye yuda tola.
And you sprinkle Eva some wu tiko holy water on. Jinye.
Hetro,
nye sinye
yuda tola, mazu katoliko to.
Now, I shall sprinkle a little
bit Azon nye ha ma wu ti make, fe vyadede halasya ji. Awe wazu akpa.
Now, that's Saying that doesn't make it a fish.
Azon ema nye be.
Wa
gbo be e ya ma we wo su akpa o.
No matter how. Potoga nye hala.
Meka ale si be wo buti la be enye ti kokwe o.
And no matter how much that we try. E ye meka ale si nye susu be. Nya to jo le
credo khle me.
Hello.
Ha me ade me dodo me ola.
Still what you were until you're actually born again of God. It doesn't change you.
You're
joining church or changing your ideas or your good intentions. Although as good as it might seem, it's still not
right.
Something's got to happen. The new birth is an experience. Born in sin, shaped in iniquity, and come to this world speaking lies. Then that shows us that our nature, to begin with, is sinful. So, I'm so glad it does. Therefore, we will be dancing. No matter how much our rituals and so forth, we can't forget this God's word.
Verily, verily,
ngonglo jessica ene va mele eglom na mi bena
and the word
eye nyagbe male tefe ade alo tefe gede wola o de egome be madamadatui 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 mele eglom na mi bena.
Who said that? Did a cardinal
amaga eglom ya ma cardinal yeah father
glola
nyanyo glola papa Mawungtoi.
Now there's no excuses.
Azon ta flati do doare kemeli o. Ame matengui le guare kemen. Le guare keme kura o. Matengui le mobu guare keji o. Me kabe et triako bebe o. Nko kake le esi o.
How big he is or how popular he is.
Alesi wonye gan o. Alesi bebe o honko o la. Matengu ase mawu fjarufo la men. Vasere esi o gugwe gaji o. Enye tanya gade. Va, mele glom na mi bena.
Milen kure emu.
Ni rati hela gbe pe goma de dem ya kwe bena.
Menye akwe kple nya fe nkuo ye o.
Mi akwe kple nya fe chi.
Mi kwea. Ma
te mu akpo ma u fiaru fe la kple wo nkuo o we la bena gbo goma fiaru fe wonye.
Mi kwea.
Le nya kwe bubu o mela. Ma te mu ase ma u fiaru fe la me akpo ma zere esi wa gbo wo gaji o.
It's all an unraveled mystery. And when you're born again, the plans of the kingdom.
The kingdom
itself
becomes
real.
Like a contract to build a building. Unless you can be a blueprint of what God has done. He doesn't understand it. And
then he doesn't
know how to build a building. Nene nene mai wole
eya
nya nu si jona kude ma u fieru fola tutu nguti
elena
obe na senu jije tatala me eye mele nu jije tatala me sege akpo va sere esi wo gugbo ugaji eye na wo gugbo ugaji efo egbenu le nu jije tatala gbola nu kai jona
a lovely little girl that's recently
that to be swear no lo ade etepe metiti u nye kple dada mie no yiye ma esime mie nye soheu esime bo nye nyonu nya po jelolo efe nko enye hof azon sala efe nko enye li afi oba de son esime me no klola dum le milton fe baptiste ha mea wa wo no no fi wo fe de ka wo ha me la me gake o wo lo anye nya po nwe nto eye wo nye kle mie no ayiye wo no na ji beda le no fi mutu right fe Mbele afisia. Be, eye me yina wokbole afe me ejieji. Eye de tubi swe la nye de tubi swe lwa me vafan. Eye wo nye de tubi kolon swe ade nam. Eye novi ngutu li nye ame nyade si wwa nutefe na gamela. Le novi ofe de kawa wofe nukopo kude game ngulanu. Eye bede kazamela ekpembe mava yini yiye bole afe me. Ne machi anyi zalakata. Eye me globe novi ngutu marion. Ajo jinambe ma wo osia. Eye, ale, esi subo subo la wunu la, enyo, nye eple, de tukila miye do fwa de me, eye miye yi. El lebe ma fwa gogye fe, mekwe senenema, esi me miye no, khafu mtokbe la kogoke no, elia mvu vakede, afe gan kukwea de si, wo tukle ati langu, enyo, miye bobo no kwa ji, eno dadakle fofwa la lam, bakle no vyanyo nu, vibe, wavado. Esi wavado, mi kata miye gede eme, kedu, fiendu du suya de le, zamame. Dada gena ne o dogu eye mie dui eye nye ko fofo amie mulo aba de kaji le anyigba home le khavifu be di gang ba jade ji eye betilele etemi nyai ena wo doa alon vivi vava enyo wo beauty recipe ye vu be di siawo si mie kpona do metod siade magble nami eye ale la mie wo dada play de to be via wo yi ji ho ame
and that night while we were laying there
eye le zama me si me mie mulo afimala No vingu tu li kudre ke ehianya klim kokoko kure ngongiro letime le apeto Yesu Kristo fe nkoji la nguti
and he was a contractor
mahoji sa o
so he said
ke enye khotula ale o globe no vingu tu branam makudre fifila eye o globe makudre be meyide new laban eye mano kwade tumna amiare eye wo tokwa pe nujije tatala nam Keke si me pono no me ade si me wo de efefe si wo do ble tepe si wo tredo dala. Me globe me sokbe wo. Le kuma tenwa sogbe o e tro saga nene mala me sogbe o e eta me tuide no no me sima susu be ngola nu e ye esi wo to Florida mo keke gbola me tu afela ni o sogbe kulevo e len kude afela ngu e ye wo yida to njije tata la he po eji blobena nya blobe e tu nye afela me nyo o e ye me glone bena bede nyeme tu afela me nyo o Muke kude tefe alekle ale siyanguti. Enyo ekblobe, numa melebe wanone nama tututu o. Ekblobe, benfu anyi. Nengebe ekpomobe makasena ila. Nature ale sinujije tatalak bloji. Eye ogblobe, aleke esosuto enguti novingutu branam. Mekblobe, tosisi ade chirato afeape anyime afi. Eye mie yi egbo egbo be nyemeti be mafa banana ke lenke ke maji o egbo be dwedo fichia wede jije tatala nu e devina wo muto e tepe metiti o eto o demoto reka e megbe vyanyonu vila vade ngutu vibu ame ade ame nyuyade enge togola le mochi le tojibu wofe eye ngutu vila lan efe asibi de wa leke ame nyuyade eye foma vivyade le osi le tubiswe eton eye wo demoto reka nye wokata wo nye kristo towo eye wakble eton wo chia hadetu ne anye demyado takwekwe le afisi akola Wava jihanami. Eye de tubiswe o domotore ka dutuna sanku fufu. Eye wonye nusiala le fukbe o fufu me to efe devzi meke. Esi wo kofe wi aton alo wi aden. Eye devzi o noke dimle engu le suku le nufu fufu ota. Eye be enye kristoto. Eye esi a detajine. Eye efe ka wo. Eye takoglene. Eye wo kwe le Louisville. Eye wo le ploge a ye adafa kpome. Le jurak be si avala. Eye omen lon wo, dokita omen lon be makwe o. Ke, mengide afima abe amasrak pola ene, ke no angide abati atome, nyekple fofo akle dada. Eye ezi meno angide afima la, boboko kwe zonkede eme, afisiaye. Miafe, mtifafa fe, apeno la mensenya wo, le Louisville. Afisi o kona tago dale la wole. Afisi hama kupo gale na wo, ke no oma temwa wanane ke na wo wola. Wodwa wode Madison, Indiana. Eye, Ole de tubila doke de Madison le kosira mame. Wo eto a tokpe kpede ngu medu. Eye esimye nongide afima la ngute gade te de miyankume. Kofonu na de tubila le afeto yesu fengkome.
And the mother grabbed me by the knee. Reached up and grabbed her husband the hand.
Eye tata lenye klonu. Do asira le sumafe asike globe. Esiame tafukpo o.
I said, just don't worry. You'll be all right. I left the building quickly. That night at 9 o'clock, the phone rang.
Alo, I was going to go to the door and walk into the church that night. I was
singing. And the father with his heart
so thrilled. He said, I told you
the good news of the good news.
The doctor come in and examine my girl. Doctor va kwa me. Va do de tu gila vila po e blobe nu kai jode eji e tohohola atenwa ya feme esime da da fe mutila ku ku amlo ani anoko sira e fe vaila ama e ton hajira la no afima e tu vila la afima nya poko ale si watenwi e ya kle e pe sohe tu vi e vivi o maglonami nu chiche tatala ma wo fenya Enye nusia de dudula gome, ale siye jebe wakubomi aji. Mala amye tia si miye dokuibe miye nye nufo wala wu. Eye, nye jena fomu. Ke ojimi katade nufo me. Eye, ufo miya pefude vudadame. Tefuya de kemele miya ngu nyo o.
Our minds are bad.
Miya fe susu ome nyo.
Our soul is corruptible.
Miya fe lufo nye nukbekble.
Our constant thinking every imaginary thought of a man's mind is evil.
Amefe susu mefe ngblede de wukata jofo. Nuvon wala. Eye gawula, miyefe ngutila bojo.
Our spirit is no good. And we're just full of corruption.
Miyefe bobo menyo nananekew. Eye, de komye yo fun ple gbeble. Ke aleke nisi blenala atengu ade nungwi bubu. Dui le gbeble me. Minama gblonya sia. Bena le hiyo vtavye nelia mela e gblobe.
esi mie kpɔ be amegbetɔ nyɔnu tɔdzidzia yɔ fũu kple nuxaxa kple fuɖeɖe gake edona abe seƒoƒo ene esina abe vɔvɔli ene heyi dzi esi nyagblɔɖila la yi nuƒoƒo dzi la egblɔ be ame ka ate ŋu aɖe nukɔkɔe atso numakɔmakɔ me ɖeka pɛ hã o ne etsɔ tɔkpo aɖe de vudo me heduti tɔkpo ɖeka ke wònye esi fafa hele ʋeʋẽm la ekpɔ eme eye eme wɔ ba eye ŋɔwo le tsi la me la mɔnu aɖeke meli be ne gatrɔ tɔkpo ma de eme ko akpɔ be tɔkpoa ŋuti kɔ o vudoa katã ye dze ŋɔ eye luvɔ blibo la katã amegbetɔ ƒe susu kple ŋutila katã gblẽ kple nuvɔ wodzi le nuvɔ me ɖe kodzogbea me wofɔ eƒe fu ɖe vudada me heva xixia me le alakpa dam ale bena eƒe luvɔ la ŋutɔ ba dɔlekuiwo nu nyui aɖeke o ame aɖeke mate ŋu aɖe nɔvia o elabena nua katã gblẽ eye mate ŋu akuti tɔkpo ɖeka le afi sia si me dɔlekuiwo le eye nagakuti tɔkpo bubu si me dɔlekuiwo le eye natsɔ wo kple eve tsaka dɔlekuiwo koe agasɔgbɔ kɔkɔenyenye aɖeke mele eme o
But God determined to save man. He placed upon him.
Gake mawudo tamebe ya de amegbetɔ. Etsɔ mi katã ƒe vodada ɖo eya ma dzi.
The penalty of sin when you're born in the penalty of sin is death. Sin is death.
Nuvɔ ƒe tohehe me la, enye ku.
Sin is death.
Nuvɔ enye ku.
And the penalty was so great.
Eye tohehe la kpe ale gbegbe.
None of us.
Be mia dometɔ aɖeke mate ŋu akpe ɖe nɔvia ŋu o eya ta ele be ame aɖe nanɔ anyi si ate ŋu axe tohehe sia ƒe fe nu ka nenye be le ŋdi sia tohehe si woaxe afia dzo le xɔ sia me enye dɔla bilion ame aɖeke mele mia dome ate ŋu adzo o elabena ame aɖeke mele mia dome kpɔ ho nenema o gake ne ame aɖeke ɖe eme si kpɔ ho sɔgbɔ be woate ŋu axe fe sia ɖe mi katã nu la ehia ame aɖe miawɔ miate ŋu awɔe o ehia ame aɖe si dze o ale si madzi be matɔ te ɖe afi sia hena ɣeyi aɖe atrɔ yi megbe aɖatsɔ rut kple naomi eye mafia ale si xɔ la ƒometɔ hafi woaxɔ domenyinua ƒle la ele ne be gbã la woadze ele be woanye ƒometɔ eya ta mawu gbɔgbɔ la yehowa va zu ƒometɔ na mí to ŋutilã ƒe nɔnɔme xɔxɔ me ezu míaƒe ƒometɔ ele be woanye numa emegbe ele be wòadze eye eya nye ame ma si na vudo ma si yɔ fũu kple ʋu woɖe tso emmanuel ƒe kabiwo me eya nye ame ma si tsɔ míaƒe dzidadawo kpɔɖe ŋu nyuiaɖe le afi sia le mose atɔlia me le afi sia meŋlɔ nye ŋɔŋlɔ pipiawo ɖi ɖe afi sia le mose atɔ lia me kpɔɖe ŋu nyuiaɖe ku ɖe eŋu le afi ma ye wònye o nua katã ɖe du nyakpɔ ŋutɔ ne míate ŋu akpoi enye akɔblida si wokɔ ɖe dzi le gbea dzi ale si israel dama ƒe ameɖuɖu nye ku na wo eye gbedada mele eŋu o dɔyɔla aɖeke menɔ wo dome sisi gbedada alo atike le o dɔyɔla le wo dome gake menye na daɖua me ma o tututu abe ale si megblɔ la dɔyɔla aɖeke mele mia dome si ate ŋu ayɔ dɔnu vɔ o daɖua me nye amewunu eye míeɖi fɔ wofɔ mi katã ƒe fu ɖe vodada me mía dome ame sia me ɖi fɔ
kenu kama wuo
wo
di foken e kama lebe wa ke kufe sinye kuto gere ke mabuna be mose ko akobli dade chi eye utwede atingu bena nana kemeli si tukola na tengu awo o
no money they had to pay
gade kemeli wa ke o nana ke kura o
no creed
gade kemeli si wa khle o
no churches they had to join.
Amen. Just me li si me wadu o. De kuna kwe ano agbe.
See how simple?
Mikpo ale si wole gbule da.
And live.
Kwe na no agbe.
Don't join a church.
Kadu ha me adeke me o.
No sensation.
Sese la me adeke o.
You don't have to feel any feeling.
Na sese la me basa adeke o.
Just look and
live. De kuna kwe ano agbe.
That's all.
Evo.
So simple.
Ele gbule ale gbegbe.
Menge
ne na te ngwa don ku se wa o kata jilla na no agbe o menge ne enya dodo wa kata o de kona kwe ano agbe e ya kata ku wole be na wo
e
ye amaseme si po e ya ma chi agbe yesu esi mo wono anyi gbaji la fisiala e glo esi mo wono nu fom le nikodemo ngu le afisiala
e glo be ape
ale si mo se ko dala de chi le bia jila nene ma ke wa ko amego to vila de chi nene ma wono muka ngtie le no no ma ma ke me na nu de kama ke ka ro chi nu de kama ta be wa wo to de kama ke
puzzled people when they see the serpent represented Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice? The serpent was dead.
Amen.
There was no life in it.
Dala doli Yesu le siyame gede.
Jesus died.
Demye de jesibe dala kwa. Agbemele eme u. Yesu ku.
That Cain.
Ape Cain. Esime wo wu Abel. Abel kude vosa mlekwi chi. Pakple epe vosa.
Esi
Abel to epe vosa nina. Ke wu epe vosa de. Epe nubo ta vola.
Then he died on the same altar with his sacrifice.
Emekbe ekude vosa mlekwi make chi. Ble epe vosa.
You have to die on the altar with your sacrifice.
Elebe na kude vosa mlekwi chi. Pakple wu vosa. Aku ken kem abe e ya ene.
And you were born again.
Ke wo gugbo wo gaji.
The serpent had no life.
Dala agbiade kemele eme u. Ke mi aglobe. Nuka nguti wo nye akobli.
Brass represents judgment.
Akobli doli vondodro. Ma wu me vondodro.
Did you notice?
Le miye deje si le bibla me. Le nbabla kukwa me be. Woto akobli wo vosamle kuila. Afisi wo fiana vosa la lena.
Brass speaks of
judgment. Akobli lenu fomto vondodro ngu.
Abe
Eli yale fun keke wome.
Eyi
da po jingoli me be. Ya po be ti bona jaja ge le ye fe gbe dodora me gbe maha.
And he said the sky looked like brass. Eyi wo glo be.
Jingoli le abe akobli ene. Nuka wonye.
Ma u
me von dodro de jima kose du kolachi.
Jima
kose du kosi gbe ma u.
His divine judgment.
Enye ma u me von dodro. Akobli nu.
And the serpent. Itself, its form, represented
eye dalang tola
sin already
judged.
For the serpent was judged in the Garden of Eden.
Amen. El labena wodrofonu dalale edemboame.
The serpent
eyanye dala si wodrofonu.
And when we look at Christ, you see
eye nemia po Christo la. Miakpoto gela
amene
kakolia maulanto zungutila mau bonade anyi banchi ketso mikata miapenu vode eyamaji
ye
mau sakata tofe vondodro le chikula tro kode epengutila chi
ye
afimala uklede atichogangu.
That's the real judgment.
Emmanye vondodro fafatola
eto
maufe jikufe wefiafela kolia koliala ezomola koliala eku esime kho kpede nguto maudola rekekbo o to amiare kekbo to efe hamekbo o to ye dada gbo o to ye novia gbo o to ye fufu gbo o
mau
amekle jojomea ugbi eku kolia be wa fia mi be jojo mi amu to ha ma tin wa pere mi amu le ku ga fofo ma o
there's no friend, no priest, no pope, no pastor.
Amen. Ola de kemeli no no la de ke papa de ke kula la de ke kuye keke amia de li si tsede mi atefe
no life in the serpent.
Agbemele dalama o
le
pakla blibo
that was the penalty.
Eya nye to rela eku ale bebe pele le anyigba le edokinu eku ale bebe be ngupele tivio ekpe fu ale bebe ngudogbe vufu ekpe fu ale bebe le titi efe kekle ekpe fu ale bebe anyigba jinu odo vufu ti ke chovu sati pe do echo ale gbegbe be na tengu ase enko menye neneke o amia de ke mpefu nenema po alo atengu apefu nenema o kuare ke melisi atengu atonu mama o kake ekpe efefu mawuto mi kata peti dawodo e yamaji etro efe hondo trawode e yamaji eye wo so mawu peti kupe wo efiefe kolia pedengu ade ke manome Nana Kemeli akpede emu o mau tatu heladi nusianu noto gemate e nana kemate ngwa akpede emu en la bena mi kata mi nge fondi lao no la ga de kemeli si atengu avakpede emu o nana kemeli si atengu akpede emu o papa de ke o mau dollar de ke o
everything
stood back and watched the sia de kede megbe kele nu pom amenge e yi kanto wu le kike me pe nguti nyame.
He died until
the agbefe tukwia de kem susode eme o
become like the brass serpent just a crystal
in la bena be a kobli da enela de ko wozu achodo du pakplade kude atichogang
now the approach to this birth there is approach to it
azo na tete de jijisi angula tete de egmua de li
and to be to approach this birth.
Eye ben alon akede jiti siangula. Ele ben na to afodofe wome. Ele aben nusianu si me akbe lela ene. Nusianu si agano akbe akela. Ele ne be wakuban.
And you cannot keep your same spirit.
Ke matengu ale wopopo de kama di o. Matengu ale wonuma me de kama o di o. Matengu ale wosusu de kama o di o. Ele na wobe na ku. Elle na wo be na ku abe ale si wo ku ene. Elle be na ku de ebe e vosamle kunti. Abe ale si abe wo ple ebe ale vi ene. Elle be wo hana ku ple wo ale vi la. Elle be na ku. Akuna wo mto wo susuo be wachi wo na efe susuo. Min na susu si ono Kristo mala na nomia wo ha mias me. Elle be na susuo efe susuo. Ke aso no vingu tu no vingu anu. Mina magblonga si anunya twe ale sikomanya ekpoklola.
How can you think his thoughts and deny his word?
Aleke na tenwa susu epe susu o evo akben mule epe nyakbo. Kake aga no gboglombe wo gugbo ye gaji.
Just ask yourself that question.
Bia be bia ma do kyoko.
How can you do it?
Aleke na tenwa wedo.
You can't.
Matengi o. Na wo gugbo o gaji la. Epe susu o le asio. Ne Kristo pe susu o le miamela. Eke ma amye sunu o wo yeye. Bibla fia nenama, eye, ne, novingu tu aden na ti ila, enyo, be, ya tiye nuwa womala, neti nyakbe nuwa wo, lele, nyatikba leme. Nyako ya bena nyakbe nuwa womala, ode, bela gome, alo, ode, egome be, nuwa wo yeye, ela bena, enye nuwa wo de ka, amekbeto si wo jito, kwa toto fe, jochuro me, de, anyiba jia fi.
And now you're a new creation, born by spirit.
Ke azon ezunu wo wo yeye si wo chi pele gbogbon won to wo susu oku wo ku ale gbe be wo spakpla abe akobli da ene alo abe alesi wo ku esime ti fo wo kle ani gba kle nu sianu dida sebe eku ene eku ale gbe be eku nto be efe fun to han kle ti ma le fun ti la me efe kula. Jingo alek bebe, mebena, kekia me, blibo.
It's shocking
ebubu etunyanyanya basere esiaga pe wo geto toji nuka e atengu akunana ma papa reke manokukum awonuma o lola reke manokukum awonuma o
God in flesh died on the cross.
Keke esime mawule ntila mekule atitoka ngula. Anyi bank klibo be wanyabe mawu kwenya si wo prolang toy. Agakbe wo kle anyi atile wo kle atibo wo kle atile wo chi anyi bame. Eye leti vi wo kle leti si wo nye kwenya si wo prolang tola. Pa wo fe wola sumutila. Eye wo tron ufo kode eji.
The wrath of God poured out upon him.
Until the moon shines like the sun. Yamachi was a silly chi epokali, Dochi epokali, and you bought 40 titi, Heplibo,
but a burst into pieces.
They were war akakakan, ne, the menyabe, Tomali, Nami, O, Musian,
and if his elements of the earth,
a yen, ever any bajin war. Esi wo ku ela wo pomi si no chochomla esi a fu fu wo dono no mama mede nuka wole be wa wona nye kli wo yamaha nuka jebe mi a fe lufo wo na wone mi den ku ponu si ma wu wona mi maha ke esi a wo kata de nye kli wo de de takui nuka wo jebe esi a na wona mi mi a yiji le nufo mea ma wu malo.
But to abstain from sin, don't you see what sin does to him? And killed him. And he took the penalty of sin that he
was to pay for his sins.
So when the righteousness of God comes to us, and our mortal beings, oh, I hope you see
that.
Oh,
mebube mi seme.
Yes. To be born again, you must go through the process of death.
Be wa gbo gachila elebe na to kukufe afodofe o.
Everything.
Nusianu tone.
You take a grain of corn. If that corn ever expects to live again, it's got to die first.
Mito blikuade. Ne blikuma lombe yagano agbe akela. Ele ne be wa kugba. Ne luku lombe yagano agbe akela. Mele bobo ekura kura o.
For that corn, that wheat. That flower,
nanukuma,
that tree,
luma, sefofoma,
that grass,
atima, bemumuma,
that vegetable, every
amagbema, nusianu sikomobe, yagano agbe akela, elenebe wakuba, ekema eleke wagena la, asilenu, elena wobe nakuba, elena wobe naku, aku eleke, nadukuo, akuna nusianu. Alebe watengwa kukwa wakachi. Ele na ube na wone nema. Nema kuola. Matengu agakbo agbe ake gbedew.
Look, did you know each day something has to die so you can live?
Eye kboda. De enyebe gbesiakbe la elebe nanena kuwa fi ya tengwa no agbeya. Azona mi, nkeke adri agbe adventisto to si ole mi adumela. Ame gede wogla nabe. Nyemele kajido ya reke ugeo. Nothing to Branham. Nyemele zi uge, alo for mi zi, akpa o.
Ela bena, nyeme
fwe se bena elebe miya wunu o o.
My brother, did you know that the vegetables and things eat is life also?
Demye nyabe, amakbe kple nusio miye dunala, wawuhan akbe wonye. Ele na ube na wii.
And the only way
eye mon de kasi na tengu ato anno anyile abesiamela enyebe nanena kugodo alebe na tengu anno akbeto efe akbesi kulaji azon nanena kugodo bene na tengu anno akbeto efe akbesi kunaji le anyigbanji afila bene nanno akbe abe kukua enela de melebe nanena ku alebe to efe akbechila na tengu anno akbe mavotewa esube na bia 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 ma dokuo.
And that one was Christ, because no other one has immortality. The Son only.
Eye, amama inye Kristo. Ela bena makuma kume gale amereke si o. Vila kolia si ko makuma kule. Eye, wotso edo kuna wo. To e hohome. Azon, elebe waku. Azon, mame fiabe wafuwa kaye ye. Azon, lebe ye ye siyame o. Nyaklobe no vingu tubranam. Mefana afisi afisi ayete pejiti. Menye hame vile hame siyame. Peye ye siyame la. Mele akaye ye ufuge eye matrotoji ye ye.
That don't mean that.
Emma mefiane nema o.
Menye
be afuwa kaye ye o. ke bomu akwe ye wa gbugba ogaji mi kuya elebe na kpodo kio fondila nguto ne eletitrere pe nkume eda yile metodiste pe moji alo baptiste pe moji alo de sia de pe moji ola elebe na difonto ye na kpodo kio fondila basere sina sia na wuwo eletefe sia sia awuwo Yokikia mefe akbela aku enu makele afima. En lebe na teje sidoki o fondi langto le maufe nkume. Basere esi wokikia mefe akbela na kuchi afima enu make. Nu vofe nyawunu na wu ne ele titrede efe nkume. Ne ele nenemala kareji libe na no akbe. En labe na eku eye moreka sijina gatengu a no akbele. Ake la engebe na kubang. Alebe na tengu agakbo akbe. Azon mi kwa nu sikbo mekbo nado. Nye kwe wa. Nuka jijinye. Jijiye ye. Bala. Be na ku. Alebe wa kukwa wogaji. Eye ene kikeme nuwa kwa tole mewola. Ome kukwa wogaji o. Ke aleke nele kwa bloke be. Wukukwa ye gaji ye. Ye kikeme nuwa kakude. Nuwa kukoko maha. Mikuya. Aleke na tengu wa wii. Dekaku yi kristo tuwa de. Lenyi to vayi. Ama wofe katutu ade. Nyemele kboklombe omenyi o. Gake foto ade wofe kbokpola. Kristo to nyonu. Kristo to ngutuo. Wokata jena lono. Wokplana wone wo leti le wu wome. Leti fum mikuya.
That's real love. That's real filth.
Amen.
Deko wonye. Woklobe, ema enye lolo vava. Ema bongwenye ngunyo vava. Eya menye lolo o. Lolo la, odene fiato vona ema. Oto miyepe lupo, wodo epe akobili vasamle kulachi kule kose. Sinye ma ufe vondodron. Eye, wototu miyepe nuna na u.
I remember, when Elijah,
azo midon kuji, Esime Elia le akobli jingoli maote da maufe nunana de vasamle kuichila. Zofia nunana la.
Bala could not consume his offering.
Bal meten fia efe nunana la o.
I don't want to.
Nyemetibe magblonya siya o.
But I must say.
Gake lebe magblonya.
And when you go to a
Kene eyihamia de me vako kre dowo kle ofe nyonyo ofe nono mawu. Eye nunana sike la nye wumutope na mlo eji afima. Ate wato ano fofo mtititi. Ano adaye yedom. Ano dusie mtoku wakatame. Alo natengu ato ano afifam gakene mawu. Ho nunana mala dofiane. Kikia mekunau.
You're gone. For we reckon ourselves dead. And
Joe, ela bana mi ebuna mi adoke obe mi ku eye wodimi mi ku eye mi ele wo la mi de Kristo me
in Christ
la de Kristo me
besides that then
eye tofu na emala ekama esi mi ku eye wodimi le Kristo me vola ekama wo tria mi anuple gbogbokokui
you see what I mean now
mi ponu si glon mele ason
eku Our souls are
in the hands of the Lord. That's judgment. That's bread. When our souls is
placed
on the altar of divine judgment, what does it mean? And when you lay yourself on the altar of God, which is pronounced as Aleke na tengwa fole afima akbagbe le nufo me. Nengebe mawu hovasala.
Is it clear now?
Eme ko azwa. Eku. Ne wagwela. Tufia u. Eye etuku.
There's no more left to you.
Nane keme gasu sole ngu wa wu. Nonome esimene ele titre le ou. Abe akobli da ene. Abe ale si Kristo no esime. Uko eyama. Ukuhe faken le aticho gangu. Eku ela bena nuka ele maufe vondodro fo samle kuilachi
uka inge
efe vondodro la ne vondodro la to efe afyala nuka inge efe togege efe afyatutola kuye.
And when you place your
yene eto wo lu vondo efe vondo trofe vosamle kuichila. Enye kuna o.
Now you get it?
Azomi seme ya.
Oh,
na tengu atole afima ada wonu sianu. Tengu atue le bobome. Atengu afati abe 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 alesi amesiame atengu afe ene. Atengu afutu le kwame. Aye agbo atengwa vado hamede siade me atengwa wonu sian musie jibe yawo melenu fomu na pentecoste to azon aye na tote aye dagblen utuade pe sron agban utuade pe afe nya domo to nyon madeu nya trote aye baka ale sinyala dona wo be na nojojo eklenu wola madege si o nya lokbere ade asile mi afe tadangu wati o nyonwo alone nema mato awunwe gbede o de konaga no pepepe abe kikia me ene la bena mekuna kikia me gade o ele agbe papli mi ngutu odo mato ade ola mi ajujo aside de pok gbede le hanunu siga yoyo ngu o mi ajujo aside de le jojuro ngu gbede esimenyonu tagbogogle towo do awuma komako o ne mi epowo le mododo chi be mi atrome gbe ade o azon ajo o Nujojro make gale miyame kukuko. El la bena nukangtie. Nye gale akbe nom kule kikia meha. Gake, ne uho vasasa mala mye ku. Esokbe. Nye senu si blom melea. Nye senu si ngu mele nufumto la gomea. Azon, wolu womlo anyide ma ufe akobli vondodro vasamle kulaji. Eke ma ma u aho vos. Azon, esia bena mekoko esia hade o. Ne ekwela, ne ne. Egalle agbenom kokoko plekikia mala mawume deda o azomi amesi ofu anu to gbogboko kokoko ngula ple alesi wolebe wala la jiti ngtola yema vasere esi mawu koko sasama vasere esi wotwe mlo epe bon totro wochile afima vasere esi epe bon totro la lengete feme na wuwu nyanya nanwo atengwa klobe enyo mele akaye yefum ema menyeye o enyo menyabe meyo asiga majujo siga yoyo ema kokokola menyeye o vasere si mawu khovo sasama lefe akobli vosamle tuchi efe vondotro enye vosamle tui nuka enye efe vondotro ku eye enye tokekela lugo si wonu vola wopatole esiamela a ku Nye metode le mena nusine wa o. Yesu blobena, amegede wola vak bonye lenke kema chie ye wa blobena. Apoto, denye me wo esi akple keme wa. E blobena, mi tera le bonye mi nu macho macho wala u, mi kuya. Ne wo hofasa sama to tome, eye wo yine no makle juto situ liya yi chila. Aka fokple wo hofasa sa si liya yi tifo vi. E kema wo tre nuwo to kike men wo kbo le ma yi. Mi afe lu mo wo le epe vosam le kwi laji.
What are you done then? After you have been... Died, then
nuka ina wata, esimene kuvo. Azon, nuka wolebe na wo. Ekema, wofo wofu ye ye.
You are conceived anew.
Wofo wofu ye ye. Wofo wofu banto le vo dadame.
Azon
wofo wofu le nanesi le ye ye men. Nuka wenye, nyakbak bela. Amen. Oh, ema truwe azon. Mwewa. Azon kamete la wunu nemye kwa nusi. Wachebe mia wola vwa mekbe. Azon nuka echo. Wofo wofu ye ye. Lengyak bak wila me. Nuka wenye. Nyala tros wakbele me wo. Ede asi nwo pokpo. Bubwe. Esi gbadekbe eva yila. Maten wakpe o. Azon ele esi akpom. Nane tovovo azon. Ewebe. Ngonglo wakata anvakpe. Ewebe, nusi anu sode enu pepepe. Ekeme, azon nanete asi jojo me. Azon, ekuna womuto wo susu. Tishia, efofu, elabena, wo letina mikle nya lafeti. Tishia letefea. Nukane wana yakle vijine wo chie enu makete ti kumaha. Ele atine. Tishia letefea. Eye, ne amekute ti ko na edokula. Enye ma wuto jijia wo le atine kple nya lafati amen ne e globe yesu fanko wo ha globe yesu fanko ebe ele be wa kugo wo gachi wo ha globe ne make desia desi ma wo blokula wo le tina wo kple nya lafati ma amen
you're ready now for life
asom yesu gbe asona agbe yesu gbe be mi aje ego me fifia asom wo jimi yeye wo jimi re ma wo fepo meme Ble jila ye yi. En amekan,
nya fa me khala wo to lange aso me khala ye ye wo le nya sififia jila ye ye le nya si wo ma tengwa chi wo jila ma no me o eyata na wo chi wo le khamela fe no fi wo mala e ye nge nu sile asiu na wo chi wo de credo ade mala ye ma ya ke na wo chi wo le ma wo fe nya mala wo fo wo fu le fe nya me jila ye yesu asiu singe ma wo eso bebe ya na wa nya fe nya le wo do me ble wo afonu to enu to me wo. Oh, jila ye ye, jila si anye mawu. E sokbebe wato e fengya la son si wo blo koko vo. E ye, wato e molon anye de mawu. E ye, wwebe akbe, vame. Miekuya, azon ele reke kom fisha. E sokbebe ya ye reke kofe azon. Vikeke, e si anye akwa se sento. Ne esusube lebe na wo esia eye nya la lawo keto nu bubu fia wo kangtie wo kho o majiseto eta esia medevo to to deke le nusuji wo kho selang o afisia inu sima wo glonle lebe na nofufu wo fetome azon wo gugbo wo gachi azon ele afonyu dem wo le jowum jila ye yele asio eyata le dodonu ne wo gugbo wo gachi eye jila ye yele asio la ekema ekpo jojome yeye jojome kuku laku eye epo jojome yeye gome sala eno mo de chi yina tishala ele mo bubu chi yina sala eto mo si yina le anyime aso ele mo bubu si chi yina de chi wo lolo wo no anyide nu si ole tifo chi lolo yeye me kalo anu si ole kike me ake o wo lolo nge mauto me ka to de le mena nu si ya me aglo o le si wa ko eye wa glo be wo nge tigaji to alo nu si anu si ginu ma la me ka to le ema o Elna bena wo chi wo totifo eye wo lonlon wo no anyide nu si o le tifoji ma wo ba pemle nwo o eye wo ha ma pemle enwo o wele tefe eya da ele mi kla hebre to ta wire ke liya le afisia tututu mangule dadi nu si tako alesi ama wo lenke kama wo me alesi wo wonu yi alesi wo no tetamle ale gbale wo me le gbeji wo ke wo doko kple bubu de siade amesi wo keke ameme jenna go ha o mi kuya Miklesia anyonami eye miatengwa pole afima alesi ne wo pe jojo ma trola nusie vajona.
Now what kind of nature have you got then, Brother Branham? His nature.
Azo jojo ma kafu me vienye male asiwo ekem nothing to Branham. Efe jojo ma ye ne fofonye fe jojo ma le asinyela ekema ma wo nusio fofonye wo.
But now that I'm born again, it depends on who my father was.
Yeah. Amen.
Ke azon si wo gugwa mgachila. Ekure ya mesi fofonye nye langu. Ne wo jiwode kami ya mela. Kame fe fofonye le asio. Eye na tengu wa yuebe fofone e jine nema. Yonko de siade si e di lani. En labena eye enye fofu.
But if your father is God and you're born in the family of God, you seek.
Gake ne fofo enye mawu. Eye wo jiwode mawu fe fofo mela. Ati nu si wenye mawu to. Nene mai. Eke ma enye mawu fe vi. Wo jojome nye mawu fe jojome. Eke mne amiade wo. O. Miado to. De wo aglo be. O. Miape hamela kona sena be. Nukunu fe nkeke nuva yi. Eleke na tengu a kose be. Nukunu fe nkeke nuva yi. Si me mawu fe jojome lang to. Le me umaha. Evo ya makata kpedo nye nukunu.
His habits miracle.
Epe jojome nye nukunu. Nukunu nye numa mene. Efe nye nye blibola kata nye nukunu. Aleke na tengwa nye nububo wo nukunu maha. Wo jiji ye la nye nukunu. Wo akbe ye ye la nye nukunu. Boha wo jojome nye nukunu. Ale bebe ben. Na tro akbo magbe akblo be. Nenemu numa wo ku. Esi anyo nikuya. Ezunu wo ye ye. Nusi wo ye ye. Kakade jitui. Eye. Ne wachi defia wo la wokata wonye kuklovio ne gbede kako e ya nye ho enye novisu esa gade eto vovo le nusia nume ya ke miele kpoma woji wonye hafu mabubu le vikle asila to vovo enna khvisi to vovo nya tafe be manya kpo e pe nu ona dikokwile no fia mamle wo kpo ya ke de ko wole wole nu wom de e pe jojo manu en la bana ma te mo awona na ke we ma wo la bana e ya nye ho e pe jojo ma nye ho e ya ta nu sikata wa tenu anye la nye be wa nye ho ya ke wa wo to be sopo le ko ma ha ton ko sia wo me ne wa kule la wonye ho ya ke de ko me so bebe won no wo pom won no me le ba me le kike man wo me o mi kuya mai wonye mya fanya
mi yida diyo bede kala kono titi lava afima ke mi bube kuklo noma akatengu ale de anyigba akia meka ale sigbegbe wa de klo 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 o ni toke ke ke si wa klo be va afi lo noa mekpo na ne le afisi aba va o mi ato
his affections is on things above
e pe nu jojoro wo le ti fo nu ongu
ye
wo yida to gwe koma ha ton kwa de ke me galine o O matengwa yueda jole esiakpo o. Ke amesi woji to ma umela. Magatengwa yue atrokpo vanu nyinyo ma ubo akekbede o. Eku. Eye wokukwe gaji. Enyen wawo yeye. Honpe jojomele esi. Elenebe waye yame asakba fi. Elebe wadu afima si enuale. Ejilala. Ke nenema kemye. Amesi hose zena akbeba. O vado omyape kameme. Azon. Numanye watumi wawo le nkekela azon esime kovi swema de uma hie chitrede afima kese nwape lido domala eye wotanku globe afika yede afi de uma hie doglin la de fumefie ale dode hoswe labe yesu kristo enye yamake eto egbe yede mafomafome eno aglobe nukunu open keke nubayi klo nukunu open keke nubayi nane kemeline nama o numanye watumi wawo o miato nukangutie Magate wan lady o.
Le
koma sele enurabe. Mama. Eleke ma wa do ya ma afima. Po wo abala woko lonwa. E ya kata kuna wo. Honenge. Nya sokle po seko. Eleke wa no mama. Nya menyao. Yiji na no zozomko. Ye kem bona. Efe abala fufu pi efe banto woko la. E toje kwatiaji. E tengudo koko mama. Eleke ke ha. E globe. Nyavako. Maleu, nenemai, jojome yeye, ame yeye, nuwawo yeye, fufo upe jojome. Yeye na kwa jise, akalonya desia desi wuklola, ame desia defe nyanye alakba, ne eto vuto nyasiakbo. Esia nye maufenya, nikuya, bibla nye nyatefe, nye matole mananusi hame laglo o, bibla koto nye nyatefe na wu, elabe na wu jojome tro. Azon, nengebe, hame fufo adela asiola, akho hame fufo majise. Yake ne fufo maule asiola, nako maupe nyajise. Ne fufo adela asiola, kame amela, akho, eji ase labena, epe jojome la asio, eye enye fufo. Yake ne fufo enye maula, ekema, nako maupe nyajise. Ne, mienye hame adela, miyako epe nyajise, miyako kamela upe nyajise, miyazu, nusi hame la blon. Yake ne wokubo miga chila, Eke ma mi akonu si ma ugro la jise. La bena ma we nye mi afofo. Menge kikia me alo ha me afe kredo o. E don kujina. Bede kao. Lekbo a de jila ugro be. Akpakpa de no kuklo fi o yome. E ye. Akpakpa la. Minye. E nye no vi suyade si di kukwi na kuklo fi o. E fe jime wo si be. E dokbo ene. Minye. A dokba ba. Minye. Gake emala befe jima dokbo eto atomade afima de taro jinwareta. Ke nenema masusune yado yibena ewa sigbe nenema ye kristo to levye ezuna watomi wola vye. Gake numale afima de taro jinwareta nikuya. Eyata eyala edi kukwe ziale se wole yeyemu kule kuklo vyao. Eye atengu atoku wokle bubwa wodo aton sile suwe kele kwe eye wawola. Eye, na wole nuwa wamula, ke wama wawo abe akpakpa ene o. Bedeka nokplo e yakle kuklo viko kwade wawo de emu, yikuwa pe emekbe. Esia ila eno na mkbeda ke minye de fume vie. Mefuwa nungton ha, abe wawo ene o. Efe, kukoklo tovovo, umetengu se awo ne ugome o. Enema wanyena kristo tona wukukwe gaji mikuya. E tuko to asibubu me, e yakata kwe ma, mikuya. Doma hi, edo mekose be amegede wolele kuma hato onko ufe hame siya ume. Si wenye akpekwa ngutong to gake kuklo nofe kulo lele wosi. Ele tefe, eyata adeko umetengu se ema u. E siya sese veto, menye nenema meti hafi u gake nyade metibe magblon. Gede kaya kule yi jitife vye, ye lakpo afe megbe. Si ade le sisim le anyime, le lakpo afe megbe. Ende, to ade no sisim. Tovi ade. Eye, wono ebo lo foto mke no ero kibiam sebe muka kumwe nye nwa minyay. Esye, wukulo kukulo nwa dole yigim. Eye, cho, nusi woduna ngto ha, mechwa jine o. Meje abe, nusi sokbele ekbo o. Nuku kwisi ya wosi, wamu wole. Me wone abe, nusi sokbe o. Eye, ta sen kula, efa mebe, esefefe ade. Ema ya vene nye. Afika esye, cho. O, di fofefefe suema.
Catch that little breath of something that's refreshing.
Azon, midoto. Mele fia de toke le engu le afisia minyai. Ade ngu jawo le mwaji. Nyon wo. Ule ngu tuwo. Si o malo aje ma ufe. Nyak le fen fe fia yome o. Le esime wo be wo gukbo ye wo gajivo mekbela. Nana me le ji yim nye o. Mele nufo gena nyon wo le militire kame. Nyon wade si nyabe ma ufe nyabu fo dakpakpa. Ble atakwi dodo, atalegbe me mye dodo, bevu u dodo, eye dokule leme le miyame sokbobe, miyade asile miyape da wongu wati, eye miyado awusi adi kristo towola, wo blemi, nyeme tole menanu si me mye tola o, ate ngwa nye be mye fonu kla de ye si be ayi kutromo le le kokom de anyi gba je fufu ji ene ate ngwa nye be mye ate ngwa nye be mye du le gbogbo ma fu khobli bola fufu
that don't have one thing to do with it
e ma me do nya re kekli o e tia ko ba ki kya me pe lo lo poto le ma o ne ma wu bu fonu ma e blo be me le be e le na nyonu be da le gbe na no tani e ye jojo ma nto ha fia mi bana ngutu la e le be fe da na no kwie e la bana ma wu le tana ngutu e ye ngutu le tana nyonu e ye ne nyonu pa e fe da la e tong pa e fe ta si e nye srong tu ne ngutu de asile e fe da ngu o jiji la ke ma e tong pa e fe ta si e nye kristo mi kwia mi na mi a fe nyonu o na to a wu le no no ma nyue me ako adia feno mikuya eye esi joje nyenye gbolu gbolu mele mewu ha nyigbolu na be nti kokwi na mau haleluya medo ade yeye haleluya nti kokwi na mau ema fia be gogo silewe eme afima me sogbe o eya alode nyala ji esi ayi nenye be nyala fe jojo mele esi eye nyala enye sila eye nyala enye mau eye nyala ganye mau eye nyala le mau si webe zo mau vi ngutu ble fi nyonu si joto eya mame to efe nyala ji khokho seme nyame ho nko khokwi maji se sienye apeto yesu be wangira mede eme o haleluya nyame tole me na ale sibe be miede go me o nye klo la chi nye am khose ke yiji eye nye fufu
but if God's your father you'll line up
ya kenna ma unye fufu la adodo flume ple mla u fenya ma unye glo la ama gede wa va gonye lenke ke maji ya glo bena apeto de nye me nya go bo vo le won ko me ode ma unye glo la de nye me won so do gede wo ode nya nye glo la sile be yaji
depart from me you workers of iniquity
mi tera le bonye mi nu majo majo wala o ji de glo me jiwo ele te fe ne wo ji o to ma o fe gogo me la o to nya la fe ti klon wo klon wo da to ki kya me nu obo e ye e ho ma wo ji se e ku e ku na wo to wo ta ma bubu e ku na wo to wo susu o e ku na nu bubu de sia de ne gbe ma wo fe nya la ko e ye e ya le akele me wo ke ka tro le to wo to ma wo le pe to mo ji be na ma wo fe nya la yi a klo be ma ku na ki kya me no vi ngu tu brana afi gbe nu le ma wo fe nya gboa yesu klo be yesu sia wo klome si okwe selado azomiel te temde kuboka chife goma dedengu mikuya heka likle dome jidodo we kanyi akpanya nye wala tatala ne ya miyade klonya de tungu wala tona kaba asokbebe ya wavu eye evo uji oto maufe gbogbo mea bede maufe gbogbo me wana nenema o bede maufe gbogbo la bobo edo kufa tu vivi gbwa jidi ble u nena mama wule e lo ame e wo ame e tokena nena mama ufo gbogbole
oh yes
oh eh
but they hold that denomination
gake wo le de koma ka ton koma ngu ado ade ye ye wo agbolo nya di awo to de se de fomo vio yesu gbolobena wo le e wo ge ma usu soro da fe no no mele wo si akure koma ka ton kongwe la bena e ye enye wo fufu
they're born in that denomination
what you wanna come out on kofo fufu ma kake ne what you wo to ma umela asia nye fufu e ya nye nyala nyala
no matter how many sense
me kude se se la mena nye edo la e poto nye satana fe viva sere esi na kuna hikia mebe na no agbele kristo me midoto ne tokabazo
a soul good or bad
lupo nui alo barala kumetrone o ngonglo kupu gede ole asinye mengolo tadi de nusi asinu ti medibe ma kola nguti nusi enye lupo
what is a soul
nuka enye lupo
it's you
eya enye wo lupo nenye pade sileme o eye ne ekula nono makake me lupo malela nena ma woyi eji na de pe jepe miatengwa we wa nyodeji o makanu si gbegbe na wo une o elebe lu bo mana po li do dole afisia wa gbogbo gaji nya klobe nu kae kude gbogbo koko yangu na vingu tu brana gbogbo koko la anyoro wo de ngutila la me hena subo subo gake e hose hena agbe mavo amesi lenye nya wo sem eye wo ko amesi dom dala ji sela agbe mavo le esi mikuya eke ma wo ngiro wo kle gbogbo koko ide ngutila la me hena nu na na wo fe de go kle bu bwa wo gake e hose hena agbe mavo amesi kwesela agbe mavo le esi eye eye yisi me ne kwesela nge eye si aku eye wo chi wo wo gbogbo wo gaji nu wo wo yeye esogbe lu bola azo mi do kuti nui alo barala kuma wana na kele ngu o kula de ko yina de efe tefe mi si nui ya eye ne ke kama kle ke kama lolo gale emela akupa kple wo elabana elle na ke kama bewa ku mau bu fo ke kama eye nge do si le ke kama mau bu fo eye wole be wa ku eye ne ke kama male me wola akupa kle ke kama ma nya to nya me nya le ke eme aga tenwa ko we mau mi ku ya ke ne ele nyue o jito mau mela ele be wa yima ubo ne eto kikia mela ele be wa churon kule kikia me ne eto mau mela anno agbe kwa kule mau edanya akbale alome nya akbale o edanya akbale alome nya akbale manyala ne kikia me potole afimala ele ne be wa ku.
And if the world is in your soul and your desires are the things of the world,
eye ne kikia mele wolu for me eye wo didi to keke manuo mala a chro kle keke me esia me ko aloa elebe wako enye keke me kukula fe akpade eye ala si keke me kula ne na make wo hana kukle keke me.
If you're born again, you're alive with Christ.
Kake ne wo gbo wo gachi la ele agbe kle Kristo eye wo jojuro le jifonu onu ke menye keke me nu onu o.
But
gake ne wo gbo wo gajito ma wo mfe gbo mala e trozu ma wo fe akpade eye eli ma fo ple e yama e kema ku ma temu akangu wo o ne wo gbo wo gaji.
You are eternal. You have changed from a creature.
Enye ma vo e trozu e yi ma nu wo me zu ma vo nyenye fe nu wo wo e trozu ku me yi agbe me e si blom mele enye ma vo toa toku ma vo me yi agbe ma vo me ne e toku ke mala akule afisi akpakli ne elo bibla globe le Johannes mebe ne mi elo ke ke ma lo ke ke manuola de ma ufe lo lo ko ha ma le miame otai matenwa lo ke ke ma o eye yesu globe matenwa lo ma u ple mamon o mamon enye ke ke ma matenwa lo ke ke ma kle ma u si de ka o eye amese globe na ye le loyem eye ma le nge nya u ma de asiola eye enye Biblia la enye alakpato enye tefela mele mengto ha o ye mami kpovo.
Oh, Branham Tabernacle.
Oh, Branham fe akpato le mi amawokata minamia wo akonta ye ye enye esi minamia je ekome minamia wonane adefike manu oda le miame ne egale afima kola minamia de asile engu e amaga esobe mi egbe vio.
People out today take all kinds of
things.
They go up and take a church spirit.
They take a church spirit
and
call themselves
God's born again and deny the word of God.
Could you imagine
the spirit of God denying the word of God? To you Catholic people, Roman Catholic.
Nami Catholic to Roma Catholic glomele.
Actually say that you are born with the spirit of God.
Afi mi eto ndo anyi mawo si wo chitre de bibla mu
eye mi be mawo fe nya
kele ko klombe na ye wo nye mawo fe gbogbo le yo me ya
gbogbo
si ngulo bibla si a akate ngwa gbenu le egbo a eme nye be wo no nya de glom fo aga chitre aka fa to de engu mawo agblo nya de fo eme be agbogbo fa aka fa to de engu a
esi me bibla klobe
mawo ma te ngwa aka fa to o ela bena ye nye nya de fo la kata fa jo fe mi me to jise to baptiste to si wo wo nyoro le bu nko wo me fo fo fi bobo ko ki eye mi nye nu si to vo vo azonde mi a fe bibla le mi a si a mi amasi oto na hamela fe dodo to asina na me de mi amasi oto na mi fe agbale ngonglo to amerika go aya me bubugbo eye nyano gbogbo mbe wo gbogbo ye wo gachi to mawu fe gbogbo me de alaka mi atenwa we evo me be mi apo mawu fe nya nkumaka eye mi ayo mi adoki obe ye wo nye Kristo to si wo gbogbo gaji esi me mi akuna hamela akuna credo akuna hikeme akuna nubu de sia de negbe mawu go ke mawu enye nyala. Ye mami kpovo mi na mi akpoda o khona gbogbo de siade fomo fio o o khona ka mi afek gbogbo o khona gbogbo de siade fomo fio aso mi do tonwi mi aglondi lawo mawo fanya vana nya glondi lagbo bibla glona nama azombe mawunula nyam koko evgala singele afisi alo eyatala medibe matoji
I'm going to cut off
eye megbe matui afeto fe nya vana nya glodi lagbo nuke vana nya glodi lagbo
the word of the church came to the prophets
hamela fe nya vana nya glodi lagbo credo fe nya vana nya glodi lagbo
what
was it
Tukai wonye
nyaklodi la dia mau fe nya fiana nyikuya eye ayenye nyaklodi lawo nyaklodi la bafau azon apa to nyaklodi lawoli nyelo ogbodo ke lemli chira kame de ke nyaklodi la bafala nyala fana nyaklodi la bafala gbo matengwa nyenu bubu o azon credo me fana nyaklodi la gbo o koma aton koma fana nyaklodi la gbo o
o
ke bonwa peto fe nyala vana nyaklodi lagbo eye wode ne fiana amo nyaklodi lavava la khona nyavava aleke wado nyaklodi lavava ko ne e kho nyavava la eke ma ne menye nyavava ola eke ma lebe wonye alakpatoa ne e klona na sito gogo na nyasia eye wonye nyasia nye maufa nyala ke nyaklodi la de sere fe nyane nge afato eye maufa nyane nge nyatefe eye Nye nyama si dole nyaklodi la nu nye maufe nyala ekema e yanye nyaklodi la vafa e labena nyala fa nyaklodi la ugbo nyaklodi la vafa u nye kona fa to to ukukuku nyaklodi la vafa u nya vafa la
false prophets false word
afato nyaklodi la u afato nya
nye
pe credo nye pe koma katon ko le miasi
say this
blona esia kona esia se wona esia ya kenya bavala fa nyaklodi la bavala boke aklonya bavala nawo na tenya bavala yome eye na wonu metoto bavala to nyala mela bena nyala sumu tila lemeu eye na suma ufedi eye ma ufenya anoto tromto maume dode mau ela bena enye ma ufojo chome efe gbogbole mewo eye na no ma ufe towo wom Hallelujah.
The Bible said so.
Bible klone nema. O miato.
False prophets.
Afato nya glodi lawo gena afato nya vane. Nuka wo wona. Adros se la masimele tefo. Afato nya glodi lawo le nya vafa pe desinude asi fumbe wanye afato. Sala wo mo wona nena mawo. Ke Bible klope nye jibe nya ngongo ngongo kupia de kude enwa. Motie ofelia taton. Nikuya. Afato nya glodi lawola. Nyabava fede sinu lewo sifumbe wagwe wanye apatu. Ela bena bibela klobena, mausu suruda fe nonome lewo si. Bene mausu suruda fe nonome nano usi la elebe nwa fede sinu nano usi. Si anye nyatepe, mausu suruda fe nonome. Yake wogbe efe ngusen la.
The power of what?
Nuka fe ngusen. Be wawawo na jo. Ato vovo. Asubo mau ma yire du fo kle nu si wonyi kemenu o si bibla bu fo la makpa wotada o abe alesi afato nya glodi la o glona bena mo wona neke o amia de glona ma etefe majiti o bena ma kwa sebe meto si eji le afisi akpota nya menya o e bena nu ka pele ki kameta made sira nyo nu o kle ngutu o nwa fo o nam e globe nu ka nti le afimala ama o kho chi wo sena bena enye nya glodi la medong be nya menyi o ya ke amo kho jo sebe ya ne nge muka mti ma fia wale si wa hom te gawo ale si wa wo ma u fe to wo abe e ma ene wa ma dong be ale ke ma tengwa fia wa ba bubu konta si ma wo ma nya u fe abede de wo ma ha mikuya mikuya ale ke na tengwa cho de fia de le abotu ko e ye na fia e betiti na suku pen fa fia ma ha
square root measure
afia jo ku jo jo fe jijeje ma ha ale ke na tengwa wo do e si ma nya nu si enye abede de fe goma de de wo ma ha Nya abedede fe gomede dia aho kristo ji seda si esogbe biga ho ha maji se o biga ho credo ji se o biga ho open fa fia ji se o mi ho kristo ji se nuka muti anya eyama anya eyanyima enye agbe de wo sogbe ya menye anya fe credo o menye eyala credo o mele si o menye be wanya fe nya ko han o menye be wanya fe nya o ele na wo be na nya eyama anya eyama abe wo de la enne Le jijiye yeme. Abe alesi yesu glona ni kodomo enebe. Ne ma tengwa kwa nyi banji nuo. Si oma glona wo jise wode. Aleke na tengwa akho. Tifo nuo jise. Aleke niya tengwa akho bobome nuo. Si o gena de bobome la jise. Eye miya jise nuo akpo mte gawokle numa otokbebe. Niya dosu kuade nenema de dodome. Esime ame ome kwa anyi banji nuo jise. Te tihan o maha. Ome tengwa kwe se uto hanbe. Ye wa do awunye o.
Atrojo adano agbe de sia de fomevi ada alapa afifi han ne wo gulana wo be wa nyro wo le yesu kristo fo nkomela e manye watomi wo nye ha ma fiana esito vovo e ye na no koklo mbe wo gugbo ye gachi wo to nyala fa etilele leti na ye na na glele afiade mikuya akonya laje se abale situtu wo ngle de afisi ayine Mehiam ybe, eye mimele, eye pibla la globana, melina among tofogomade de o, mawye denae gome, eye nenemae wole, eya, nya, efe nyalale, aficia, ye bibla magrole veliame, mokwesebele petro veliamele afima, bibla la, melina among tofogomade de o, kadejitwe, bede, menye among toto o, wongle alesi tututu, wotibe wongle, nenomatututu, deko, naho esia alesi wongle de aficia, anna emetonu de kama woke.
False teachers will bring
Azon.
False.
Apatonu fialawo riadiji gbegblenwo vane.
True prophets.
Nyagulani lava vawo ahe nyalave.
The birth of
nyalafe jijive.
Christ.
Christo.
False prophets will bring.
Apatonu nyagulani lawo ahe jiji gbegblen ave.
The birth of church.
Hamofe jiji.
The birth of
credo ofe jiji. Komahaton ko fe jiji e yema e povo no vingu tu pentecoste to avato se alo se se lamu e ye mi agrona mi abe e hogbogboko ku e la bena e do ade yeye ma gbogbogbovo o do ade yeye wo o to nungulo tu mi dadi o nglo nu de gbe tuto me e ma me fie na neke o mi kuya e lebe wanye agbe to fo ku tete wo ma mi aje siwo no vingu tu branam e ho ade yeye do jisia e amaga e na ko li do jisia Amaga, Manya Christola, Maho Ejise, Mahomau Fenya, Jise Gakene Akbe, no nomele Afima, si ad demagbeneula, Adogova Afima, au Ploto, Utikoquena Mau, Alleluia. Aye, Yaglanambe, Manya Christoa, Christonia do Kubola Fatu, Aye, a woman, Aye, the Twademe, Aye, Miato, Elena Ubena, Strongwa, Botawaji, Minyai. Eye elebe nusianu na sope pepepe Awu ngonglo adeke mano woko tungu o Ke elena wobe na ton Nguito keke ake alo la Mabangu to hankura o Ne medaga sokode egome ula Matengwa watakpeke o O o o o o mia to Koma haton ko katan elebe Wano asilim jimena wo hafi De kape ha ameli asilimena eya o Elabena enye nyala Letefe Vato lea nyatefepe akpade di
To make a part so, of God's
religion. No, no, ade. Ke mi doto. Azon melenye ade blom le afisi asi me dibe mi adotui.
Them kind of false conceptions. You want a false
Avato gome sese ma wola. Minyanu si avato gome sese nye.
Eplo
ame milyon wo yia avato jijik boy. Avato nfiala wo klo ame wo be wako sese la me jiasse. El abena ekla doke yode anyigba le afisi afi ta e kho esya. Oh, let's see, Mr. Salaman, you don't go at it, Tom, over ye, then in a pocket, you all and poor me. And ye won't go by it, Tatila Bukomala, a man, a lia fair with your daddy Chuo, a letter fair, a horse, ya, oh, a yanus in a year, a mouth of his, what did a go in a year? I think I'm a pond of cure, ne gay, a letter fair, Mutukakuna mau, may is at a kaya, Makutre. Oh, Mikuya. Oh, Makponusia, ma, and de, we are a quadron, what you say. I'm a gamma for a secretary to eat. You cannot dream, ma'am, so pelemaufenyaula, a mamma let the fell.
esia nyenye tefe le afisia mi no esia me e amega e pro ame million wo ye apato jiji me mi buen
I got a piece of paper I was going to bring with me
pepa kake ade no sinye meji be matode asive afi esi keji hafufu ofe fada na hela hafu akple hama hufu wakata konu kle papa Johannes blabavo efedia eye wuklobana do himia kwe le miyapa jiji meyame o yake novika dede gansi le protestante tokle katoliko tosi wakbona la domela ava wodeka mebube kafukafu na mau ameade dele pepa adechi hengule rude mnenema mkwesebe novikutu neonman alo ameade ye blobana novikutu branam Kada yibu ale simye susui. Mipo ekbeda. Tudonu no la fanya ukwa kwa la kple. Oh, tofe bubugede ukwa kle duklo la kple. Duko siya. Ule katoliko fe jirudute. Nidoto. Nibe enyo kristo to wenye. Anye kristo to la enye be. Wawa be kristo ene. Aho efe bobo. Ele tefea. Siya sese. Nane si sese gake metive makbule. Ne yoha be aledei. De ema we wazuo alea. Mukangutie, ne eglobe, havi, ete de dingu nyebe nange havi, mele alevi time ya tamakowe ya fima ye makikli nguti na wo kenkem, eye makitu atuo na wo, eye mavuo, dana wo mulo anyi, eye mamama wo wo nazuo alevi suyade, masaka ken suyade de kona wo, eye nazuo alevi suye nyakboade to ube nange havi. Azon, ye bo na globe, alevi alevi alevi, yi mkoye alebe, kwen kwen, vuhakula, nade asile engpo, a dunu vovovo de siade si wate ngwa akpo esogbe
it isn't sprinkling him it isn't putting him in water
menye chikokode jie o menye dede chime o kuple jijie e amaga na globe ye magana na na ke ona duwo ye fu goma o manyi wo kle alawo fandudu ne egato yo fu goma nyi ha ekpoto nye ha evo There was Sogbia, a Sogbe Kakadigitwe, look at Mutie, Godo, Hawanya Labana, a bit of Jomania.
And if you love the world or the things of the world,
Ayena, a Lokikame, a Lokikam and Wola, a Ganya Hakoko, a letter pay, a Yamau from Sambe, what throw Wolfo, who are better, and eh? So half a numa would that ever some little pitchy, that the cure there after my and Namaupe for Salananye. Alo, hondo trofe tu, na diva afinya wu, abe ha ene, eye, watro jiwo abe alevi ene. Eke ma makatu nufufufu ake o, wotoko makaten watuki o, ma wawo nye o, mele, eya mele woke bebebe, wazuha be, waglobe, alo, awe wazu alevi be, waglobe, enye alevi ta o. Eya ta amesi woyobe kristo to, to kredu alo, sese lame adejila. Nyablobe, utiko kwe na ma unofi ngutu prana, medugele kokome, zabli bulakata le zamame, mefonu kle adeye yewo, oh, miya to unofi ngutu prana, mele nufomu na petiko se to wazo, medugele kokome.
Oh,
medose selame wo, nusia nune nama, gake magulenda wo sile kafishia be, gayida fonu kude yesu fengkofe nyama ungunam, oh, heyi, wo havi, e ganye hakukoko, evo. Nye alewo si anyekbe. Mekblobe, gake no vingu tu kboda. Kwa tepede ka na mafisi wo nyuro wo le. Le fofo vigbo kwa kwa kwefe nkoji le kbo le biblame. Nye metole menanu si wo wo o. Aleluya, nye mele yesu de kafe nyak hukui majim o. Ama kele yesu de kafe nyak blom. Bibla fe nyak blom mele. Yesu de kanya kre dowo. Fe hatutu kle koma hatu onko fe hatutu areko. De kamaten wa yo evelia be enye nubu bu o e la bena wakble eve wole eme. Gake emele nufom le Kristo tobli bo aku aku alafade alafaji. Si wo chie toma ufe kokbo me langunti. Eye jifo zamuo le ufe akbeme. Eye enye nusik blom mele. Ne enye metoji seto eye siaswa siola. Amen. Nu de kasi na wo enye be wafia sinyala na wo. Aje eyo me abe akpapa yi na de chikbo ene. Nikuya. Nene matututu. Ele tefe. Ame wajina moto miwo. Ume jina be. Wo susu be. Wa kwele. Mnichi reka kome. Mutiko kwina mau. Muka enye mnua. Muka enye mnua womole. Zasi amela wole. Wo dogo yida le. Sibe amesi ya wadome tuade wo sile. Wo si. Ene. Abe ame yade wo. Si wofe nko matengwa yoga kenye mejibe mawe wo. Ela bena esi ale nyafukachi. Yake wole zan rupe ekbe. Zasi akple kinta. Ele efu.
And tomorrow morning they're standing in church somewhere.
Ke etong dila, wati trede kamiade mele afiade ya no jintama ke fum. ŋunyɔnu. Biblia gblɔ le Yesaya ta blavɔvɔ enyilia me be gblɔwo katã tsi yɔ kple xeɖeɖe abe avu si yi ɖe eƒe xeɖeɖe gbɔ kple ha si yi ɖe eƒe bame ene. Nenema wɔm wole nuka ŋutie wo ganye avuwo kple hawo kokoko eyae nye nu si wɔwo wotrɔ yi ɖe ba kple xeɖeɖe gbɔ. Mikpɔtɔ nye womegbugbɔ wo gatsi o. Ne wogbugbɔ wo gatsi la wozu nuwɔwɔ yeyewo. Minya nu kaya akpavia kuku aɖe le mewo eya meka ale si bebena dze akpakpa le eŋu be ate ŋu asisi aŋɔ ne ko abe amitsitsetse ƒe amadede ene abe ahɔnɔ ene wòanɔ he abe akpakpa ene yi asi ne kpe ɖo ke ekpɔtɔ nye akpavia le eme mi kpea egale ʋeʋem kokoko akanga xoxo nenema ke ko akanga eɖuna nu kuku siwo le anyigba dzi ele teƒe gake minya nu kaya ahɔnɔ mele na tsi gɔ hã o. O aleluya ahɔnɔ ƒe ŋutina elabena ahɔnɔ wònye ta ami le eme si tsrana va eƒe fuwo me esi ke nana wònɔna kokoe esia ye elabena etsona ememe vana gota. O nu ka ŋuti akanga agblɔ be tɔnye hã mekɔ tsi kɔkɔe via ɖeɖe eŋuti nɔvi ŋutsu eya awoe gbeɖe mewɔe o elabena etsona ememe vana gota menye tso gota yi ememe o enye xevi aɖe woayra mawu nye hã meyina hamia me abe wo ke ene haleluya nye hã me nyo abe tɔwo ene haleluya ɖe ko miele esɔgbe wo akanga nyikuya ele teƒe nyikuya gake ahɔnɛ la xɔa ami sisi tso ememe na lametituƒe aɖe le ahɔnɛ me si ke mele xevi bubu aɖeke me nenema o ahɔnɛ alo ahɔnɛtu ke esi ami na eɖokui tso le egodo la ele na eɖokui kɔkɔe sia yi mele be wòale eɖokui kɔkɔe o nane le eƒe dɔme si le ne ɖi kɔkɔe o nɔvi ŋutsu we aleluya nane si le eƒe dɔme le ne ɖi kɔkɔe agblɔ be menye be meɖo hami aɖe me kɔsiɖa si va yi memedi vevie be manɔ aha kpli mi gake sika ma ƒe nyuie ŋutɔ o nɔvi ŋɔnu menye be menye tsigatsitɔ ele be maɖe asi le nye aɖaŋu wɔatsia zɔ ɖe numa medzɔvɔ ŋutɔ oa minya awu nyui nyakpɔ mawo siwo medona tsã eye ame sia me nɔ edzi be ke azɔ ele be maɖi daɖi minyae meɖo hami aɖe me kɔsiɖa si va yi wo nublanuitɔ dahe tsi kɔkɔe siwo katã le xexia me mate ŋu aklɔ ŋu o gake nɔvi ŋutsu ne exɔ nane ɖe me wo eklɔ nɛ ɖa ɣe sia yi ele be nanɔ anyi kpo eye eya la kloe mele be nagblɔ na ale be ele be nawɔe o numae nye kuki na egbe ƒe pentekosteawo numae nye kuki na kristoƒomea katã enye agbagbadzedze be wòawɔ nane womebia tso ale si be wòawɔ alefu o etona alefu miate gbɔgbɔ la ƒe kutsetsewo mimagblɔ be ŋutikɔkɔe na mawu ele be mato yibɔ ɖe ŋkume ele be mawɔ nu sia ele be maɖo seselãme ele be maɖo wɔ le gbɔgbɔ me eye azɔ asinye gbeɖegbeɖe woya na woagbugbɔ wo gatsi ko eye eya ŋutɔ adzɔ le eɖokui si mele be nagblɔ be ɖe masrɔ̃ nu zãblibo la katã ɖe mawɔ nu sia ɖe mawɔ nu kemea ɖe maɖo nu sia mea eye ɖe mawɔ kredo sia ɖe mawɔ akɔfadɔ siawoa gbeɖegbeɖe nyakuko evɔ mikuya woagbugbɔ wo gatsie ke esia ava le eɖokui si tso ememe be wòakpɔ egodo tɔ gbɔ miekpea wotivi aɖe ɖe wo dzi be naklɔ wo ŋu egasɔ kple atrɔ ha be wòazɔ alevi mate ŋu awɔe o gake ne enye alevi le ememe la ekema magate ŋu azo ha gbeɖe o miekpea ema nye dzesidede si nu sẽ gake nye mede suku o ɖe ko wòle be mawoe minya enye menɔ susu menɔ nu xlẽm le yohanes amenyrɔ la ƒe agbe ŋuti nyitsɔ va yi ale si wògblɔ ale si wòyɔ wo bena mita ƒe dzidzime nuka ŋutie wonyi le gbedzi miekpea enya nu si wonye woaɖu afɔ na wo eye woasi abe mita ƒe dzidzime gawu la wotsɔ fia ɖo ati la ƒe kedzi xoxo ati dawo fia wo eƒo nu le nu si wonya ŋuti nenema ye wosrɔ̃na mawoe tɔ nu si mienya dzi ne miekpɔ ha kple alevi la naneke mesɔ le wo ŋu kura o miate ŋu awɔ ate ŋu ale tsi na ha xoxo ma keŋ eye nawɔ nu sia nu si ne dzi hã ha ko wo ganye ele ne be woagbugbɔe gatsi hafi woate ŋu azɔ alevi tso mimɔwo fiẽ sia la wole egodo afi ma egbe wole edzi le yiyim o miatɔwo ke etsɔ la wodi be yewoagblɔ mawunya pentekostetɔwo le asi ɖem le wo ŋu wole ewɔm hã Andy, call it to be mossy, to call a team. Hallelujah. Lucicata Jabama will lie in a bay, Magida, Afimana, the Kemutima Bumabuano, Bablombe, Hallelujah, Hallelujah, Meto Elia Aufleya, Maye Afima, Tobe, Magnaco, Bovo to Gui, Hallelujah, Hallelujah, a su a singer, Wakafu Mau, Majo Yafi, call it to me more, you date for team, tell Locky Kam, I get a phone, unless you want to talk there, I see, Matemu, I talk ever the cat o, to me more the Kemeli o. Vato Calvary upon Mochi. Vato a couple of some look with a mochi. Vato a couple of talap and mochi. Whoa. Then a kunya to put away. Oh, Mau. You can see him at the mark to two of Maha. Then a ku. A ku kong kong na do kyo.
Die to the things of the world. And are born.
Nakuna kikaman wo. Hey, watch me, ye ye. Amen.
He came a queer to get old.
He came and walk and coo. To me, more melly old.
See, they would come right here.
Nequia. What you bear, you have a dose in the capata. Omejibe, you watchy old. Them yet in a lapetome. A yana city play, numatoto. Oblana, mola, toropo, futafishabana. Oh, nye hong yon romakumaku, nye romidati me, nye katron maka suda kaku suda to be, eh, amaga, naiji anozu, oho, elia fa uflaya, oho, mau visi ordered a go,
yes, sir,
eh, amaga of yungutu, maula visi ordered a go, la chivila, wala de dem de go, oplonga siokatana, et befien enyen vola, et sokola, su mau visi ordered a go, abunenga. Afika mikpono male lenya lame. Omejina vijiwo wonye na ametitiwo o. Vijiwo wonye wachina. Eye wachina suwa ametitiwo. Miduto afisia. Ide asim mato asina nechi. Lemilite de kame. Akle na mikole efeso to ume. Pipi wile kelia. Uye velia. Uye atonlia lofu. Mekwe sebe. Eyai. Le afyade lofu le afisia. Mina mia jaya gome le kuku wivi evelia ji. Bene wajira me koko ya wado kena subosubofe towawo. Kena kris lopo nguti la tutu. Kala se esi meni kata mia de. Ado kwa sepe de kanyenye. Kle si jeje ma wufi lakbo. Ado mutu deble bo kbo kle. Jeje na epe. Jeje nu lakble kris lopo titime blibo lakbo. Bene to esi ajila. Nya ganyen devi si wo mfefya pe ya desi ade kuna yina kbona. Eye wu nyama wo. Midoto, ken fafia kai. To amawofe beble. Beble la me. To adangfo, sinu salame. Esime, womlonke, lalabe, wablemi. Ke bom, miyaglon yatefela lelo lome. Eye, milalanuka. Miyaglon yatefela, eye, yenge yatefela, lelo lome. Midoto, yele todoma, miglobe, amen.
What may grow up unto him?
Nuka. Nyati, le eya mame. Nuka. Eto sibona, o, nyati, ado ekbo, ati deji ado e yama, sinye talakbo, e sinye kristo. Ati deji ado yamakbo, o, nanele, medon kuma unyakbanto si meglolaji, mechole afima eye me, mesusube, me wenye ngutoko, eye nyon titi okata antotere afima eye ufa avi, minyay, eye uglobe, o, de kapi wonkun kaenge si prolatiti Dr. David nye senyala meye egbo ke wo globena mejibe makbo wo legbo nye afemi me globe esogbe me to afo yesi nke ningai evu kan gloto me globe ala kama we Dr. David ebena efa faun de sia de simesekpo me globe nuka e globe enyirawu de sia de simesekpo. Oh, my globe, nothing to David. I'm a siamano, have you family?
Yes.
Egg globe, eh? Oh, five, you la kutape. Oh, five, you la majife. Nububu de siade, huh? Egg globe, look at one, Billy.
My
to asima ufen ya de kateti haji o. E fonu levi de dare si megabali o mu alo nane abesia ene ye e wame siame no avifam. E globe, ome bubu amegajina. Le nusu ya wo wo me. Ple le anyibanji pe si selame ome o. Wo bubu amegajina. Ple nyala. Ebena, Billy. Oh, ed de yala doku ile menye. E joji nambe ewe. Mikuya, mikuya. Menye anokoti maje anye anogli dom. Menye nwa enye ma o. Nyala si wona wopu agbe ye. Nyala dia akbe eme. Menye nume toto o. Nyala. E globe me don ku ko jok banto si. Ta me vli la chi, Billy. Ebena, me fo moke ti la chi. Eye, o globe. Me globe. Mikpo nyonu da ke siada. Oh, e globe na. Mikpo efe nono me da. Eye, strong to war, funya funye, a ye bana, mfa avivye ye, metonye, takuvye ye ma one pepe, abesenga la mamle wene, ebana, mesusube madole, meto, sesalama mauke tutuje, ebana, vondrola, na wobubu, nukata matenwa ne strong beg banle umaha, nipo afimana, eglobe ye strong utu fujimanae, matenwa kwe lepa ute wite gohawa, ufujimane, eye, uglobe, nukanguti mane, deku vondrola titila, bobo no anide afima, lenu pom enu make senyala titi si bobono ngide kokemechila etile doame.
He said, judge your honor, how much more will of this nonsense
your court stand? Vondrola bubuna o vasere eka yemia doji ato wo vonula adoji ato bunenya sia o asedo sesela masonku enema ya makede wo wona sesalama o song de ko esinya de ke ma no me bene be wa tope eji o ti deji o aduwa le gbogbo ma yin to same no fi ngutu brana e so gbe ken o e ma ma we wo so gbe na nya ya o gbede ya me gan e le be na ti alike wa du o po be e ti deji he yi na de e gbodo ke a vivije ma no nu klem le ngutu nya wo ma e to pe ma ti ti o ma le nu fu mso gba pa mano nu klem le kamia pe nguti nyamme me kho sebe no vinyo nu anol si le megbe afima de amende na ne jinam ni to ade kure kamia pe nguti nyang be ye no eklem me kho le me afisi e nguti viade gbedeka le saraga kpo me le matin kho ku ngoli bena e ya globe afeto to mo nya globe la kho kwade to nu babla kho kwa me mi kuya me nge nya globe la kho kwa wo dumo to de ka enyu Nyematengwa yo bishop si no afima la fonko o si no suku suwe mame o wenye ama hatutu suya de ko abe esi ayene no afima Nyematengwa yo fonko fifia o kake eko efe gehele matinte nwame sotone o eyata enu novya mamle wo zikipo eyadeka enu makela ekolonyadi eklobona leza siyame mau adiva avanam awuflaya yi bema no nyide miyadome kema nyenge bema nye nubabla kukwa mepenya klondila udomito deka alebele zamame esi gabio fufula nwava menenemaya bewodi wose wose ama wongko letefea eye deka kwila kwa awuflaya uglobe enye yi futititi alesiko watengwi edogo uglobona nyemagulena miwa ebena azo mikata miya kogbe tukbonye menye nubabla kukwa mepenya klondila yake bishop kukula me yida kwe numake o nwa menye nyala o Oma wa nyakulondi la wo de wodu awodi eye nyakulondi la ma wonu nene ma le komete jama o mu afa kutete wo fiabe menyi o miekuya kutete wo fiabe menye nyakulondi la o miekuya eye ata e globe nya wo za mamle ale uchichi dokle betutura me pakle hachichi wo me nka kede ka alo ne ni e vai le eye ya de me gbela bishop kokola to gbera globe na afeto de kapima awu flaya ma wole nkuda enwusi omanya na neke kpo alukpo na neke abe ema ene kpo o agbalen lola u bale nkuda enwu ke omakpo na neke ne nema kpo o nwa imala afima mrebala wonya ame adeka sinye nya grondila ama ma yenge matin wo globena esogbe nu de kali na wo fifia be na dokpe jinami mesogbe le ngonglanu o ke eke kure enwu be na yide matin gbo atitrede enkume be na gblonu la ne ma ha nikuya e globe o ogbona mbe nye ne ga chitre de martin kuma o ne sikanyu le esila ma vona mosi done gbo la meyi o le tefe nya tefe la le esi e ma dai ma to gbe ma o globe amere na ba fie ma fie sie nyonyo le yesu kristo fo nkomai ma sokbe ole mi fiam jiji siasi mi kho be nyaku eye ne kike me koto gale meula e koto nye kike me to mi tonu sia o fiam mele be nyakanu le ngu o mi kwede ndo po mola meku ndo po mola enye si mi kuya Mikuya, ele tefe. Ale wo globe, ale ke ha de kona yi. Eye no bi mutso wo fo ka tutu ade kwe yi. Kasia efe awu playa la buda le ngu mikuya. De pentekoste to ma khonu ma adu egbe wa. O mi ato.
Ete sigbe
nu wava ene ga keme sople nyala o matin globe satana jena yegbe de ka sika kuku gande le tane le tivi tata eton alo ene le muti nene ma wole tu dam khenya kpo enye ya mejo tu koku wade jede ka nya kpo e vuda nye khele bene e do a uflaya chia nye nya kpo wade e ye afokwa si le afone la nye sika e zonva glombe na matin e jesima azon ame si omekwa na ngutega wo la nusia matengu nusia matengu atengu anye be mi mase gome o mi kuya gake ale si gbegbe nu afana wo le popo vovovo wo mekle ale si gbegbe wo flu na amela di black globe wo flu ame tetia go han ne ele bobwe mi kuya ame tetia wo wo we nge ame dogi wo eye wo ji wo de tamadodo mata mi kuya mi kuya.
So he come to this elected
ala uva ame tetia si agbo ke globe Martin de ejesima nye nye Kristo eglobe de ekpom jesia ke Martin hede megbe nwa wone saga ela lavie eye oglobe ebe mele ponyima nye nye Kristo ekpom jesia eglone ne nema si eton alo si ene Kristo globe alo Martin globe satana ejesio nye akotola umo drop ya kukune hade o ya kefe ame kokoe woe a drop ya kukune ma inge nyala dukweji afima ye roma kame makpo nduwa nyu gede wotu ye nene makpepe bokpo von siwe gede eme siwe tofu na nyala eye wole na ube wa gben nyala eye wato ufe nduwa nyia wo eye watera le bibla bo mino anyikple nyala eye enye akbe kala egbe bokpo von wa titre le eye yade megbe siwe afunu nude siya de kule bibla klo nene ma abe ale siya nekle yambre wo titre de mose mutila nene ma ke ame tamegbe gble to siya wo what you trading at the Pelang? What go on? Kunu ke wajesi the side of Pumetivo? The game no any plenyala. A petola penya fan and a glodilla. Aye, would the act befay? Aye, mia womia huanya glodilla with Jisena. Mide jisi. Eh, eblobe, met jisi o satana. Ebe, nye apatomene, amateur and a magbe o. Nye apatocho, play a wulaya kukuya de play, a bit of o, de efasive lome. Oma drops ya kukune o, play dako si o fovu. Aye, ne atrovala. A van and Namaka, a benabi black blobe, I got through a van and Namaka, a bearless with Jola and a ye nula Buddha le ebo. Oh, Miato, I like it with Belgade and May, the one nula, or Yapo Bebe. Oh, what do I, the ye you, when ye, I'm a new talk, a cake, see, Mapopo, Megahon Magisa, oh, Pony.
I hope the word's not boring.
Born, because of being a lamati miodi. Kristo tosi o jila sinadona Kristo feno no menu esimewule akbe wo pokogaji wo eye wo fa akbe asidodo de no no menu abe devi ene e hwa no no me eye wo dia asititime afina nyala wo wenye sile titime blibola nu amen
day after day
ye kaden kekeji pede pejila wo no ane na mako azom ya tropo vanya lagbo nemie le menye wo klobe makpo bo gaji haleluya medowo me medo esiame medowo me yemenya o festival yila ma ko yesu nko jise aso me medo pe aji aso me me ko esia jise me ko sebe elebe wono agbe anoko kwe kakela me me alekla ale blobe saglala tala sin fa fia pe yesia ya fona mikuya mikwevo
gake
bokola na gbo wukachi aye na ti do Kristo fe no no me
e
boys ya no fi to talk ati ado Kristo fe no no me to agbe no no me na do pe eji si gbe na wo ti wo nya gbo di la la apoto anon ne ma
if you were born a Christian you'll remain
ne wo ti wo Kristo to la apoto anon ne ma ne mi ele me nge eye nge nya wo le mi amala si ana na ti ado Kristo fe no no me menye ne de ka kwisi nya la de fo nu ji do afa to gi e glo e si ai ke me na wo ke wo se salama fu o ke bon wa ma si ke ti do Kristo fe no no me e si ko wo bale yi emla e vivi ke like ke tote le kuro de asi nutu tuare keu le Kristo aga kwesese jime todo anyigba bubu onye ke butu son na koma hato nko wo ple kredo wo na va ajo na izmo lemdi le bobo nyenye me afeto mano anyikple nyala tututu ne mazote atoto vulame aklomia de toko titifeno no medodo blibo azon mi kpoda ne mi kpo alesi wo trole afisiala eye matemu atro le kumagbe o azon mi len kure amasi wo kede eme ko se salama wo kle mo kan ka togo eye nan ka kpe chokula wo zu alake de mi po nula ame ala fawo le wo do me mi kuya ke mi po nu si jo ke azon ke ajo ne nyebe ame ma wo ku le no no mama me kumetrone o.
So, Christians,
eyeta o Kristo to afima wunya sia wonula mina maglonya sia mina mia trode eya makle fe nyala ngu peplan kwode jiji avale bobo yenye mea be Kristo to ene be wa gugbo mi gaji ple efe gbogbo.
And when you are born again, you are vindicated.
Eye na wo gugbo gaji la ezu Kristo to siji wo drogbe le kutete si wotemnele mi se si amia si sta peken po enye Kristo toto ku si wotemnele lam ji ya to fo kutete wa je si we ma enye pedu ji la atenwa nye be menya wo abade wo ha o ya ke na tenu anye afeno Kristo to ikia ma atenwa lafu ne ewe de nana si ne wotala le be na nye ya ke ne wo lafu de ya matala eya to vovo atenwanye be manye atenwanye be menye mawunu srola o mikponku agbato si woji ku agbato elada yesu yodo e woji to jibe nkugo oteti ha ma no si o yesu wenwe he yodo e.
And when that man came
to see e ngutuma jenu popo eye farisi to bie bena amaka e wonye kumatan sanu bena na nejo o azo ngutula manye ma unusrola o matengu aflinya abe alesi ma unusrola o awe ene o adangu suswe suwe ukule etwewo matengu ade egomena wo o menyan bablala o menya alesi e wolebe wachi mesia kule dosi wo wawo o ngutula manye o menye ma unusrola o nye o kenu kawowo wogula nebena soka fkafuna mawu ma unusrola o mienye eye mienya bena enye nufonwola.
Now the man couldn't deny their words.
Azong tulama tengu akbe ofenya o. Ke ese anye nu si woglo. Lenyakbe bubu ome.
If he is a sinner.
Ne anye nu von ola ke wo esiala. Eke ma eke kami ya mesia wo ya. Eke kami katama ha mikuya.
He said whether he's a sinner or not, I don't know.
Ek blobena. E da anye nu von ola lomenye ola. Nyemenyao nyematengwa akwa emaya o yake nu de kasia menya tala menya nko agbato fifiela malenu pom.
What was he doing?
Nu kawo nyewo mole e dokpeji
ele tepe
eye ezu pesi wodoji nane jode echi
his being was
eye ametila tro to viviti me fa kekelime tonku agbato nyeme vadro nu popo me eye amesi oji to ma ufe popo mela esi me ma usosro rape no no me no po ke wo be efe nya kle efe musala eye ugro na be nu kunu ufe nkeke wo nu vayi ne wo popo egajila atenwa nye be menye agbale nya lawo de wo matenwa de gome wo gake ekwese sibe ne no vinya me ibo si wo le afisi awa tonya popo si akem juro no vinya ntu ame ibo nyi kokwa de no jehe woto unti nya suya de kude enu blobena eno bibla tomde asiga kema tengu akhle fen kotiti ha o eye wo glone be mose nuka ngutie ele bibla ma tomdo e blobe ma ufenya wonye wo bi ebena enyo wo be e khoji sia e dong be e amaga ma khoji se kakare ji twi e be ma khoji se to akpaji yi akpaji eye ma kho akpala ha ji se ela bena leji la onglobe bibla kokuide eji eglobe aleke ewo nyabe bibla kokuye onglo obe aleke ewo afinyabe eyaye wonye eglobe de komo hoji se evo eya koyenye nu silesi de ko wo hoji se menya nu simtie o gake hoji se oglo nebe mose dene de natengu awona ne si bibla globe na wola e amaga eglobe ne bibla glona na mala mawe ye mami kpofo eglobe esogbe mose eglobe azo nuka enenge be pewo fe pototo masile afima ne afeto glona wo be na tikpo ato eme ayila de na wea aleke na wo atikpo ato pe wo fe pototo me eglobe de bibla glona mose be ne tikpo to pe pototo mamia eglobe gake nuka e ne mawo afonu na wo aha glona wo be na tikpo to pe pototo mamme de
he said if it was God
eglobe nenye mawo yela eye wo glona mbe matikpo la matikpo eglobe aleke na wo ato pototo mame esi do ade kemele mewo eglobe de mawo yela eya ade do re afima ne mose vado afima eye nyama sogbe sogbe tekpo to mawo fenya eye na chitrede afima globe nenema wole na nyɔnu dahe sia si tsidzodzodzoe le afi sia la ebu be yele kuku ge eye nu sia nu keŋ gblẽ nɛ mi kpea mele kuku ge o agblɔ be aleke mate ŋu awɔe ɖo nɔvi ŋutsu Branham nyatsɔ eƒe nya la ko eye natsitre ɖe edzi si ɖeka kpɔ ko mi kpea tsitre ɖe nyama dzi nakpɔ nu si adzɔ gblɔ na abosam be alakpatɔ wònye etɔ te asi ɖo anyi ƒe gbogbo siawo katã exɔ abe ƒe blaatɔ̃ vɔ adre ke te ɖa le numa ŋuti abosam ye tsɔ mawu ƒe nya la nagblɔ be to eƒe kabiawo me mekpɔ dɔyɔyɔ akpɔ nu si adzɔ la ɖa ekema naɖe asi le tame bubu ŋuti be yelé dzikatsoamedɔ kple nu ɖe sia ɖe melé dzikametsoamedɔ kple nu mawo keŋ o alakpae mele ŋuwo o xɔ mawu ƒe nya dzi se ko sɔgbɛ ne wogbugbɔ wo gadzi la mawu aɖo kpe dzi o nenemae mawu ɖo akpe eƒe dzɔdzɔmea katã dzi nuka to woƒe kutetewo me nenemae wòɖo akpe eƒe subɔsubɔdɔ la dzi ele teƒe ale si wòɖo akpe dzɔdzɔmea dzi la nenemae wòɖo akpe eƒe subɔlawo katã dzi aleke miwɔ nya be atɔtie elabena ete atɔwo aleke miwɔ nya be yevutɔtie ete yevutɔwo aleke miwɔ nya be kristotɔe kristotɔ ƒe dzesiwo le eŋu kristotɔ ƒe agbe doa go le eme aleke miwɔ nya be nufiala wònye nya la doa go tso eme aleke miwɔ nya be nyagblɔɖila wònye nya la va toa edzi dia ɖase kpeɖodzi eɖo akpe eɖokui dzi aleke wòva trɔ zu nenema esime wòku hetrɔ zu ɖeka ele teƒe ne míeku eye míetrɔ zu nuwɔwɔ yeye le kristo yesu me la enyɔa míaƒe yɔyɔ la le míame míenɔ anyi kple míaƒe yɔyɔ la gbɔgbɔ la ƒe kutetewo dzea mía yome ne míenye eƒe subɔlawo ne wogbugbɔ mí gadzi la kristo ƒe agbe ƒe kutetewo dzea mía yome ele teƒe aleke miwɔ nya be atɔtie tɔwo le dzi aleke miwɔ nya be nye kristotɔ ma hã ewɔa nu abe kristo ene ezɔna abe kristo ene eƒoa nu abe kristo ene enɔ agbe abe kristo ene ƒo nu vɔ ta dziɖu la nuka wowɔna egblɔna be mikpɔ nu si mewɔa kristo mewɔ nenema o etsɔ kafukafuwo katã na fofo la ele teƒe nenemae mienyae to woƒe kutetewo me miatsi si wo nu si dze vavã vavã mele egblɔm na mi bena ne womegbugbɔ ame tsi o la mate ŋu ase mawu fiaɖuƒe la gɔme gɔ hã o eya ta menye nye ƒe yeye ƒe gbedasie le gawi eve kple afã me le afi sia alo le militi blave do ŋgɔ na ga ɖeka me o gake nye nuxlɔmenya yi na wo kristotɔ wo si lɔ mawu ne eva mawu ƒe akɔbli ʋɔnudɔdrɔ̃ vɔsamlekpui gbɔ eye nedzi be woagbugbɔ wo gatsi la mlɔ edzi ko le afi ma megakpɔ mɔ be yagafɔ o ele kuku ge wo nu wowoe ma evɔ ne mewɔe wo la ne mesi le mewo be ate ŋu awɔe wo la megakatɛ o madze edzi o ememe mo vevietɔe mesusɔ nusɔsrɔ̃ sia ƒe axaewo alo awu ŋɔŋlɔwo ɖi ɖe afi sia gake tsɔ ɖokuiwo ɖo mawu ƒe akɔbli si nye mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ vɔsamlekpui la dzi eye nazu ko abe ame si ku na xixia me abe ale si kristo ku ene mikpea va ko kukua abe da si wodrɔ ʋɔnu le eɖem bɔ me ene si woɖɔli kple akɔblita ƒe nɔnɔme ene agbe aɖeke menɔ eme kura koŋ o eƒe agbea katã dogo agbe aɖeke menɔ kristo me o woɖee le atitsoga ŋu xe ɖi eyama ɖe yɔdo me eyama yama ku eye ekema efɔna míaƒe afiatsotso ke míeku kple míaƒe alevi la le vɔsamlekpui dzi eye gafɔ ɖe tsitre na le eƒe afiatsotso me aleke míewɔ nya elabena eƒe agbe si fɔ eyama tso nɔnɔme kuku ma me la agbe ma tututue fɔ mi tso míaƒe xexeame ƒe nɔnɔme kuku la me yi nuwɔwɔ yeye le kristo yesu me eye ekema wotre mía nu kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖe mawu fiaɖuƒe la me va se ɖe míaƒe ɖeɖe ŋkeke la dzi vavã vavã mele egblɔm na mi bena ne womegbugbɔ ame dzi o la mate ŋu ase mawu fiaɖuƒe la gɔme o megate gbɔ be yease egɔme o mete ŋu le ewɔ ge gbeɖe o yesu gblɔ be mate ŋui o xɔe se ko xɔ esia le eƒe nya ƒe gɔmeɖoɖo dzi megazɔ va eme ŋku agbatɔe azɔ o aha gblɔ be o aƒetɔ nam seselãme megawoe o aƒetɔ megblɔe na wo o gblɔ ko be aƒetɔ wum Deko, ni matemwa ase me alesi amewo le agbe nom le numa ume o. Ado afa, gede alesi nakpo, nenema waga flu rejina wumu. En amaga, matemwa akpo eme awo o. Nofe adeke me lina eme kpopo o. Nofe adeke me libe, na todo kiwo de afima nekiki amele afima o. E kuna nanem numa o, eye, aleke na tengwi, esi ne kuna kiki ame kpota, eme gbe ega wode kale efe, nuo me akea. Matengwi o, eya ta, mega we o. Kuna kiki ame nuo, afetola ne yirami. Mizu Kristo tosi o gugo gaji, mina wa gugo jimi. Eke ma miyaga globe, enye nuse se toke kake, minyon uo, nambe, madasi, nye da wati. Enye nuse se toke kake nambe, madasi le, nye jikungu wa yi. Wongutu, dekakwi, ele nambe, magulena sronye ko. Meli, dekakwi, eye, ma ufubi ike globe, menye be Kristo to menye, e mele nambe ma wanu siyao. Gake zirodu yeye na bobo no anyi. Mhm, mega wanu ma o. Mikuya. Ajuro obe na kwa hii ya desi na tengu aklasi kone ya haglobe lono. Esi ya meje na Kristo to o. Nenema hii nejibe ya no alua. Atengu anu nenema. Mikuya. Eye, nengu tuade fumofe akpare kana ula melebe na sikule akume yi o. Mikuya. Mutuade fumofe akpare kana u. Globe no vingu tu. Tusukata ene uonu madu. Mikuya. Kwevo. Kristo to nye ngema. Ne amyade blonya fuade den ti ula. Le esi atepebe na wonu amesiame na kpola. Johe na yafyade ye na klobe. Zifofofo amelanye kukwako. Melegbe domudabena na degbu kwa mada le eme. Meganabe wa wonuma o. Melegbe domudabe na defe akbe. Megaglobe afeto. Menyebe melebe maklo esi ya o. Enyo atengwanyebe ma so wonu yiwo akble o. Gake ne kulele wojime mikuya. Wojienge nu sileve vie mikuya. Ne wo gugwa wogaji to maufe gbobomela. Lenga tefemela alon amesiame. Azo malon ufe mo ukle nenem numa o. Najibe ya kwa gomele eme o. O amagan. Tede agale kike menuwa unti. Ke dekona ledo kiyo koto tomano ngwi. Eye monu dekako siji na tengwa wele la. Enyebe. Etua eme eme vana. Abe alesi akone etua efe fuo ene. Nikuya. Melebe yen tona tui o. Aglobe. Azo ekbe siya alebe ma nyo esi akatanda. Eye nenema tokbi. Bede amyadele shile efe la me labena. Akone unye. Esi lene di jaje mikuya ele tefe.
Won't you do that? Won't you receive him like that?
De ma wone na ma wa. De ma khoi ya ma na ma wa. Esi anye nye nye fura manu na wole fe ye ye si afe jutrakbe. Mele nye fumde akbato su esi anu. Ale si melomi. Ale si ye melo ame hatuto siya. Ale si madibe manu favamri ya wakatan ye azonto kwa si ame. Aton kwa kwe ku. Minye anu si medina esi ya yibe makbua. Kami ade si yo fumple bokbola. Afisien nous vont matengu agla de afia de ke gohan o kasia kame vi de ka wona ne semenyo kula bokola ade de goen make anovo form na fufu kle kristo to tongona ema fufu kle etete dodrome ela bena what did to e le takpepe metete na wopeta mikuya nenemade de esia ma vivi nguto wa e kemana ya mama koma kongede emme henno anyide mya dome afina nyala gokoko ya fonu le nono mya de fomo vi mebe wa de nyagla sile ofo chime Mikuya, agblofiawu. Azon, ne awadole amerika chila, awadole ame evelian hanchi, mikuya, mikuya. Ke amesiame anokbe dudura me mikatan abe, mablade ka ene, amerika ene, amerika pe, abe alesing, mienge ngutinu na ngutinan sial silevapamu, yina. Uo gbugbo mikatan gaji, to maufe gbugbo me. Eye, gbugbo deka yo mitan, eye, wongyro mide ngutinan deka me. De esiame wanukua. Azon, miyatengwa kwe, ma udo esiame ugenami, gakekbala, Gidi, let's treat it quite play.
Let us bow our heads now for prayer. There's some handkerchiefs laying here also.
Minamia Bobomia Fetauhena Gwedodura Takuvia de Ohale, Aficia.
Holy God.
Mau Kokui, Lord, that Yede Gesi, Afeto, Bena,
sacredness of
Le Kokoyenge, Siletefesia, Muta.
We realize. That we are in the house of God.
Nye dege si bena mye le maufe afeme. Mye le eme le deka womple Christo fe untila. Singe maufe afela.
the members of the body are assembled.
Mutila fe, mutinu siwo fufu detu. America bato tefedeka.
Gathering together.
Ble wonewo fufu dekai. Eye egbe kosira suku fe, nusosro si anye, nusi didi. Eye wohenwa dugui. Gake fufu mokose bena, enye wonudu anyi. Bena wonye momachie. Bena mia tengwa se, nusi nye jiji kule chitre chichi gome. Nusi gbugbo gaji nye ele na mi han be nugbanto gba bi agbanla e zebe mi aku le dodo nu be wa gbugbo mi aji metrona wo se wo gbede po o jojo mesela nane kokoko jojo mesela nye be e zebe nu ku de se de na ku gba bi agban ale be wa gbugbo aji Eye miye deke siyebe na miya uha. Eje be miya kule dodo nube wakubo ajimi. Eye nenema enge gede wo afeton ekbe. Melekbe domuda be wunachwe kemi. Ame gede wo kude nume totuade wo sile wo silangu. Siye wo glona be ye wo kwa kubo gaji. Yake wo fe akbe fe kutete wo fia be na enge. Wotede ati manyo manyo ji. Ema enye gomesese sila singe fufu. Abe ale simeno ba piya mungti si abe ne novingutu. Ne vil blonambe ma kekbeda si adeve la. Deko mafie abe kosira suku ene. E yele e yata fufu mo huwei. Kle kle lonlok pa kle. Nye jibli bo bene ama wana tengwa nya esia. Menye be watotere nume toto suyade si wo wola ji o. Kebung. Wa to teve vie de wofe akbeno no gba o to gbe tolaji ale si wono akbele yi si o me wono hamia me le ale si wono akbe le ekoto esi mezi zizi gan lava
do they flee to the cross for help
de wo siva tito gagbo hena pepede ngune kaka uvalo alo de wo zolo wang to ofe gbogbo ple wang to ofe susunwa
do they row back when they're riled upon
De woto du dua du won. Eme nyi be biala fofo. Eye si mi po bona mele bobo kurana amia de kele mi atu mebe wa de no via ola. Bena mauta mo si jela dadi. Si singe vosa si sublibo. Eye ya ko nyi mo de ka ho si ji mi atu wa to ava. Menye to amia de ke ji ko se ade ke ko ma ha ton ko ade ke se se la amia de ke ji o. Ka ke to Kristo fo mo la ji. Abe ame banto enela. Ame jojo si ku, e ku de vosamle ku la ji ple fe ale vila. Ke, le ka fufo si atututu me la. E lebe, ame jojo e bubu de si ade na ku le ma wu fe akobli vosamle ku la ji ple fe ale vila. Yesu Christo. E ke ma mie ku pa pli. E ye mie fonde titre le akbe ye ye me. Ne va me juro a feto. Bena ji ade ke, ma ga defu le afisia o. Minam ya susu po egbe afeto esi mi aga trova etrosia le ga adrenkle afame be mi aga je takpe tude nuo gomele maunya goglo me zasia me dogeda be nayira ame de sede le wosbola wo domele zasia me ple be dasi sesewo afeto neva mejro na be mi afelu fo wona yofun ame sia wo si wo kufu to di feke va me na be afisia wa yofun pple ma wo fe mu sen fe Nyanyue, lefeye yesia fe chotrakbe. Bena wa dogo to afisia ayi. Le jijokle aseye chotome. Neva mejiru afeto. Nakbogbo manududu wo. Lefe sigbona lame. Neva mejiru. Tom ya pa vudata wo kemi sigbe. Ale si miye cho ekena. Ame si yo davode miya unti ene. Eye eklobena. Ne wo. To wo jimeke. Meto amede se defe vudata wo ke wo ola. Ale ke miya fufo jifo vitola ato ekemi.
So Lord,
eta fetom ye chekena mesiame. Nya woto koseme ngdisi la. Nya to mya fe luvo wo mlo anyide vo samle kwiji. Toto khia me fe akbeswe de sia de da le miame afeto. Na be ju jona de ji to mya fe vo sasala me afeto. Eye fe fe lili fe vivina do yi wo ngti wo me. Ne va me jro afeto. Esi nya to alevi si wo toto la mlo anyi o kebon. Nya to mya do ki wo mlo anyide echi afisia. Abe nu vo wala wo ene. Be wat tomi aben von la wene eye watromi asu jiji ye fe alaviwo ne va mejro afeto
then lead us not into temptation
ekema me gaklomi itete kwa ma o ke demida to von lagbo dolele wo fe vɔ tete ɖe anyi wo fe vɔ la gbɔ yɔdɔ ame sia ame si le agbadɔ ame ŋuti sia ame ɖe sia ɖe si le dɔ lém la nakpɔ dɔyɔyɔ egbe aƒetɔ megblɔ nya siawo le aƒetɔ yesu ƒe ŋkɔ me bena to si wotɔ ɖe amewo ŋgɔ la wo katã naho egbe ne enye dɔlele ne enye dzodzro ne enye fukpekpewo ne enye nu sia nu si le xexea me la
Let the word of God come in.
Nabe wate da le mo chi. Eye nabe mau fe nyala nagede eme eye wade de gole ufe agbe ume.
Deliver us from evil.
Demida to von lakbo. La bena to we nye fiaru fe la afeto. Plengusen, plenguti kokwe yide mavo mavo me. Amen.
I love him.
I love
him.
Trop comme petit chien et la globe, mais tout bonheur, on a vu un sou, mais tout bonheur. Fofoji meti be mada pena nya to meto de sede le mia fe do mo nyonyo kata ta le fe sia si va yila me do hi ma ho gda sia le za sia me ne a foto la lon le ga adre kole afan meti be mada pena Charlie kole ne li kole Rodney pa kole so ade o fe do mo nyonyo ta le atata ta fe azangbe esi mno anyi me afima o le nam sibe ne menye wo fofo alo wo novi ngutu ene eye na mi amesi wo kata nyo doma ale gbegbe la ape na mi novi ngutu ple novi nyonu doc ple novi ngutu right novi ngutu ben ha ple amegere mi ame wo kata novi ngutu palma eye minya mi amesi wo kata to georgia afia wo kata fo khlala ape na mi so yiji la magi fofo wo yo eto si va ye ye wo globena eno dolem de magi ple rodne le afisia
How is the old fellow?
Omeliwa. Amakenye zoheti titoa.
Let's just slow.
Mina bleula. Mia dugbeda.
Heavenly Father, a few weeks ago I sat on a little country porch.
Difo fofo kosira pe ade o vayila meno anyide akpata de mele kofe du su ade mele kentuki mojida
an aged old daddy
papa ti ade no anyide afima sido kakbla tawi ple jiwi bloko klo ade no fofo mele fa asiye ye makpobe etede nwu
little old mother invited me in to have some
Eye vinotiti suede, pembe magede home, adu akpono vivi kple atikutete jogbon, afeto, deko, wono bubudemu wonyangu.
Now, he's just barely here. He's leaving us.
Azon megale afi tututu o, ele jojom le miyakbo. Megade asile engube waku nufon wale o, apeto.
Maybe it's been your servants, Lord.
Doma hi enye miyafe, wosubola, apeto, fe vodada. Mutu da hechiti ma, simenya nane keto wu anyinyanya, be wanyivya o o.
But I found in him a good...
Gake mekpo mobe, bokbo wame nyuyade le eme. Megade asile engu waku nufon wale o.
How little old Margie.
ke alesi magi titi swela si abogba so wo no vevem la heye alesi e wo subo am khaje agbagba do abanam be madon alole afima heye wo woda ntinu dudu de plojinam
her Nelly and Charlie and all of them Mother Cox
ke eya kle Nelly kle Charlie kle amiaukata Dada Cox ke eno avi famu ogblo ene le kanu bena fofoa le kukum fofoa enyema apeton yide agbeya gbadon ma mefifila magafo agbadon la fe votru o ke bon fo efe ji fe agbadon fo votru ma dohi ya domato ado ma wum ya fe dota sinu be mi ayi egbo o apeton dohi wo sbo la bubu adewo dohi le fe de kakwin keke wo ma esi ma fe susu letela dohi enye mi fe vo dada apeton bena mi fo nya denu o e kama tu e kemi apeton eye na kple yi wo fieru fe me ne va me juru fofo nye tu e de asina wo Eye ne le bobuela alo ne ele wodo do gala mela ne ngebe na fun de titrela afeto de wo hin mon popo asu mi adu meto ade wo sibe nya ga funu kli e mai ale keke ha nya fe kuku de de yi de e fe luvo ta afeto ela bana ele e fe mo so so goma je gekue ele ko abe anotoji ayi ko manya manya de ji da o esi kula de kemelio Amiare kemeli si a kului le afukle debre kuome le bemaji o. Abu efemo afeto na be vukula si nyamola nyue na yikli ngundi si ajuru. Ku efe tojivu suela de zion tojivu kukula kogu ne eje efemo soso gomela ne wakbo kakareji be ya do toko le de jino nome.
We commit him to you now.
Never me juro fofo mi eto ede asina wo. Azon le Yesu Kristo fun kome. Amen. Ina mi ato mi apasi o deji. Les anciens majeurs agbagba ade abla kple gbeda sila vie wo ale simawe egbendi azon mi khei ejrombe maklo mi kata klim yinge afeme awo fien dudu nyade na mi kata kakade jitoe mawe ne de matengui gake me kwese be afetola na minu nu dudu va vantola le gbogbo mo fe nya gbogbo nu Lefe domonyonyo kle nublanu popo mebe miakwe eye miatiado eye masi mielona miadela Yesu Kristo fe no no medeblibo lagbo azon simemia no kudum le kwa me ye le titre nu khna betudora na kaklala ye jibe mia jimia fe hala ke mie kade jibe mia wode eji ke yikle Yesu nkola nukaye ayiji akla me hala azon mie le gbefa de de wogele ye yifia de kome wa wo gbefa de de na mi kwie Ese miano miano hajim esogbe Peto Yesu yoto a mesiawo meto gbara le Yesu nkome
Just
Azon mi don kuji me kho sebe Yesu Kristo glo nya siana amegbeto de siade le fen fa fi agbanto la me negbe de woji ameto ti me eye nya nya la ti lelele ti me le nya la me ble le gbogbo la me esinye gbogbo koko ila gbogbo koko e sile pedo mu nya la ji ma tenwa ko ti fo fi ar fo la o de mi kho si aji sia ni kuya let him me ti le le ti me le nyala me nyala kle ngete fe e ye nge ngete fe la ti kle gbogbo gbogbo la fana kle nyala be wa do kwe nyala ji si a we be ma una no agbele menye ni kuya mi eteng le ti fo fia fo la me sege o pasere esime numana jo e kema ne esia de asi jojo mala be mi po nyala le nyame me be wo jimi to nyala kle gbogbo me eye wo le edu ku dem de go hele klo yem me nye tra e to nyala gbo o gbogbo la aklom yi nyala gbo eye nya sile agbele me nyala wo na be maule de dem de go le wo agbe me me le mawu fiaru fola go mesege akpo o eye matengwa gede eme le gwa de keme o mawu na yirami novi ngutu neviel